Kukuwerenga kwale mba masanano kuchokera mu buku la Mariko mutu wa 16 wa Mariko. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muime ndi mabaibulo anu pamene ife tikuwerenga mawu a Mulungu. Mariko 16 kuyambira ndime ya 9. Tsopano pamene Yesu anauka mawu a tsiku loyamba la Sabata, anaonekera koyamba kwa Maria Magdalena, mwaiye amene anatulutsamo ziwanda zisanu ndi ziwiri. Ndipo iye anapita ndi kukawawuza iwo amene ankakhala naye pamene iwo anali mu chisoni ndi kulira. Ndipo iwo pamene iwo anamva kuti iye anali moyo ndipo anali ataonedwa ndi iye sanakhulupirire. Zitatha zimenezo, iye anaonekera maonekedwe ena awiri, ndikhululukireni ine. Zitatha zimenezo, iye anaonekera maonekedwe ena kwa awiri a iwo pamene ankayenda, ndipo anapita mdziko. Ndipo iwo anapita ndipo ananena izo kwa otsala, sanawakhulupirire iwo. Zitatha iye anaonekera kwa khumi ndi mmodziwo pamene anakhala pa chakudya, ndipo anawadzudzula iwo ndi kusakhulupirira kwawo ndi kuma kwa mtima, chifukwa iwo sanawakhulupirire iwo amene anamuona iye atauka. Kodi chimenecho sichithunzi lero? Iwo sakhulupirira kuti ndinu mboni yoteroyo. Ndipo iye anati kwa iwo, pitani ku dziko lonse lapansi ndipo kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa, koma iye amene sakhulupirira adzawonongedwa. Zimenezo zimangopanga mzere mbali imodzi kapena inzake. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Iwo adzanyamula njoka, ndipo ngati iwo adzamwa chinthu chakupha, icho sichidzawabweteka iwo. Iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Chotero pamenepo Ambuye atatha kuyankhula nawo, iye analandiridwa kumwamba, ndipo anadzakhala pa dzanja la kumanja la Mulungu. Ndipo iwo anatuluka akulalikira kuli konseko, Ambuye akugwira nawo ntchito, akutsimikizira mawuwo ndi zizindikiro zikutsatira. Amen. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Ambuye, ife tikukhulupirira kuti uku ndi kutuma komaliza kwa mpingo. Ife tikukhulupirira kuti mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo ife tikukhulupirira kuti munthu aliyense samakhala wabwinoko kuposa mawu ake. Chotero ife tikukhulupirira kuti mawu awa ndi inu. Ndipo ife tikukhulupirira kuti ndi inu yemweyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Bwerani lero, o Atate Mulungu, maonekedwe a mawu kwa ife, ndipo mulole anthu aone kuti inu ndi Khristu wouka. Ndipo munauka mu tsiku lotsiriza lino, maonekedwe amene inu munati inu mudzakhalamo. Mawu oonetseredwa pamene inu munali pa dziko lapansi, inu munali mawu oloseredwa akuonetseredwa maonekedwe a umunthu. Ndipo mawu analoseredwa tsiku lino, bwerani Ambuye Yesu ndipo muwabweretse iwo kwa ife lero. Mawu, muchite kutanthauzira kwanu kwa mawu kuti ife tikhoze kukhala nacho chimwemwe chosaneneka ndi chodzala ndi ulemerero, mochuluka momwe ife takupezani inu kukhala wokondweretsa, ndipo tawapeza mawu anu kukhala woona, ndipo zatsimikiziridwa mitima yathu kuti ife tadutsa kuchoka ku imfa tapita ku moyo. Ife tonse amene tinabadwa mwamtengo umodzi umenewo munda wa Edeni, umene unaletsedwa kuti usakhudzire mkaziwo, pakuti mwa iye mulibe moyo, iye wangokhala dzira. Moyo chokera kwa mwamuna yemwe anali Khristu. Ndipo ife tinabadwa mwamkazi, ndipo monga Baibulo limatiuzira ife wa masiku owerengeka ndi wodzala ndi chisoni ndi mavuto. Atate, ifenso tinabadwa mwawopereka munthu kuchokera kwa mwamuna. Wamwamuna amabwera kwa wamkazi, ndipo nyongolosi imachokera kwa mwamuna. Monga mzimu wanu unamuphimba na Mwali, ndipo mmimba mwake munatengedwa khungu la magazi. Khungu la magazi osati wa Chiyuda, osati wa mitundu, koma Mulungu analenga magazi. Mu magazi amenewo ife tili nazo ziyembekezero zathu Izo sizinali za nkazi kapena za mamuna. Izo zinali za Mulungu. Chotero ife tikupemphera lero Ambuye pamene ife tadziona tokha ogawana nawo amtengo wa mkazi. Ndipo ife tonse tikuyenera kufa chifukwa mulibe moyo mwa mkazi. Tsopano aponso Atate, ife tapatsidwa mwayi ogawana nawo za mtengo wa mwamuna umene unali Khristu. Ndipo tsopano kudzera mwa Iye ife tili nawo moyo, moyo, mawu, kupangidwa moyo pakati pathu. Perekana Ambuye kuti zinthu izi zikhale zenizeni kwa mpingo, kuti iwo adzaone, ndipo ife tidzamvetsa ola limene ife tikukhalamo. Achizeni odwala ndi osautsika, mulole pasakhale munthu wofowoka pakati pathu masanano. Pamene tizitseka msonkhano uno, mulole izo zidzakumbukiridwe motalika kwambiri pakati pa anthu. Mulole antchito anu, azibusa, wolisha, mulole iwo akhale odzozedwa kwambiri kufikira kuti mipingo yawo isinthike. Ndipo misonkhano yayikulu ikachitike. Ndipo zikayambitsa chitsitsimutso chakachitike kachikale komwe kuno mu mzinda uno pakati pa iwo. Chimene chiti chidzasese dziko ndi fuko. Ndipo ngakhale dziko lonse. Perekaniza Ambuye, inu mwagwirizira mafungulo apemphero ili mʼdzanja lanu. Tithandizeni ife. Ife tikupemphera mu dzina la Yesu. Ameni. Inu mukhoza kukhala. Mulungu ayenera kubweretsa chiweruzo pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu ayenera kukhala ndi china chake apa mu Yesu woti adzaweruzire nawo dziko lapansi. Chifukwa chingakhale chosalungama mwa Mulungu kuti adzaliweruze dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi nkusamadziwa mu Yesu woti liziyenda nawo. Ndi angati akukhulupirira kuti zimenezo ndi zoona. Ngati mpingo uli mu Yesu, umenewo ndi uti. Mawu, Mulungu anati Iye adzaweruza dziko lapansi ndi Yesu Khristu. Iye ndi Mawu. Pachiyambi panali Mawu, Mawu anali ndi Mulungu, ndipo Mawu anali Mulungu. Mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu masanano pa phunziro la chilendo kwambiri. Ilo likhoza kukhala kwa inu.
But in this subject, I'm going to give my Lord,
koma muphunziro ili ine ndiwapatsa Ambuye anga mulandu wolungama. Ine sindikuganiza kuti Iye anaweruzidwa molondola pamaso pa bwalo la milandu la Pilato. Ine sindikukhulupirira kuti Iye anatero. Iye anali ndi mulandu woyenera. Choncho iwo anampezera vuto Iyeyo. Ndipo anamutsutsa Iye ndi kumupachika Iye. Koma ife tichitapo kanthu madzulo ano monga mu mulandu uwu. Ndipo inu mukuti kodi inu mungamuimbe mlandu Iyeyo? Ngati Iye akanali mawu, ife tikhoza kumuimba Iye mlandu, chifukwa Iye ndi mawu panobe. Ndipo ife tikhoza kumuimba Iye mlandu. Ndipo ine ndikufuna ndione kuti mukhoti lino masanano, pamene ife tikutenga nyumba ino kuti iyimire bwalo la mlandu, kuti ife tikufuna kuona kuti Iye ayimbidwe mlandu wolungama, kaya ndi wa Iyeyo kapena womutsutsa Iyeyo. Ife tikufuna kupereka mbali ziwiri zonse. Ndiyeno munkhani iyi. Ine ndikufuna kuti ndimuimbe Iyeyo amene ali mawu. Tsopano lemba ili limene ine ndangowerenga kumene Mariko mutu wa 16. Ngakhale Dokotala Scofield apa akuti kuyambira ndime ya 9 kupita mtsogolo simapezeka mipukutu iwiri yakale kwambiri. Zimakhulupiridwa mwawamba pakati pa anthu kuti aphunzitsi athu lero amene akufuna kukhulupirira izo mwa njira imeneyo kuti izo zinayikidwa mmenemo ndi Vatikani. Koma ine ndikupeza kuti Irenaeus ndi ambiri a olemba oyambirira amalozera ku Mariko 16. Monga anthu ena amene mumaphunzira mbiri yakale ya Baibulo, mumadziwa kuti atumwi oyambirirawo ndipo ngakhale pambuyo pa imfa ya Yesu, ndipo pamene Polycarpu ndi Irenaeus ndi Martin woyera ndi Kolamba woyera ndi onse a iwo ankalozera mbuyo ku Mariko 16 uno. Chotero izo ziyenera kuti zinali zovomerezeka, kapena iwo sibwenzi atalozera kwa izo. Ndipo Yohane woyera ndi amene anayeka makalatawo pamodzi, ndipo Polycarpu anatibwenzira pa mtima ndipo anamuthandiza Iye kuti achite izo molingana ndi mbiri yakale. Tsopano ife tikupeza kuti lero iwo samakhulupirira zimenezo. Iwo akuyesetsa kuti achokeko kucheni-cheni cha Mulungu kukhala weniweni. Mʼmalo mwake amangopanga zolengeza kapena kachikhulupiriro. Mulungu weniweni mutu ungatsimikizire kuti izo zinalidi ndi umboni uliwonse umene iwo angawupeze. Monga mphunzitsi wina wamkulu president wa Sudan Missions, mkazi wanga wang'ono apo analipo pamene iye anabwera kwathu, Paris Redhead, ndipo iye anati, "Mbale Branham, ine ndamva kuti inu munali wa Baptist." Ine ndinati, "Inde bwana, uko nkulondola." Ndipo iye anati, "Chabwino," anati, "ine ndikufuna ndikufunse nyinu china chake." Iye anati, "Pamene ine ndinali mnyamata wang'ono," anati, "ndinali ndicho ndichitikira, ndipo amayi anga ankandisambitsa ndi chilichonse kuti andithandize ine ku sukulu. Ndipo ine ndinkaganiza ndithudi kuti pamene ndidzapeze BA yanga kuti ine ndikanadzamupeza Khristu." Iye anati, "kuti pamene icho chinaperekedwa kwa ine, ine sindinamupeze iye. Pamene ndinadzapeza degree yanga ya ulokotala, ine ndinkaganiza kuti ndipeza icho. Pamene ndinapeza LLD yanga, ndinkaganiza kuti ndipeza icho." Iye anati, "Mbale Branham, ine ndili ndi madegree okwanira onse awiri, ophunzira ndi ophunzira ndiponso aulemu, mwakuti ine ndikhoza kumata makoma anu ndi iwo. Koma kodi Mulungu wa mu Bible ali kuti?" Iye anati, "Kodi aphunzitsi analakwitsa?" Ine ndinati, "ndine ndani kuti ndinene kuti aphunzitsi amalakwitsa?" Iye anati, "chabwino, ndi izi zimene ine ndamvetsedwa kuti inu munasanduka kukhala wa Chipentekoste." Ndipo ine ndinati, "chabwino, ine sindinena kuti ine ndimakhulupirira pamene ine ndinabadwa mu ufumu wa Mulungu. Ine nthawi yomweyo ndinali wa Pentekoste." Ine ndinati, "chifukwa Pentekoste si bungwe. Iwo ayesetsa kuti apange icho, koma izo si choncho. Mulungu adzamudzaza wa Chipresbiteria, wa Lutherani, kapena aliyense amenenu muli. Maona, chotero ndichokuchitikira, ndipo osati bungwe. Iwe sungachipange icho bungwe. Ndicho kuchitikira." Ndipo iye anati, "chabwino, ine ndikufuna ndikuwuzeni inu zomwe zinachitika." Iye anati, "kuchokera ku India masiku ano, iwo akutumiza anthu kuno ku maphunziro awo." Anati, "mu sukulu yathu munali mnyamata wabwino wachimwenye amene anabwera kuno, ndipo iye anapeza maphunziro ake. Ndipo pamene iye anabwerera, ine ndikuganiza iye amayenera kuti akakhale, ine ndikuganiza injiniya wamagetsi kapena china chake." Iye anati, "koma pamene ife iwo ali ndi sukulu chimodzimodzi monga momwe mʼbale Oral Roberts ali nayo ku mtunda uko, iwo amaphunzitsa za uinjiniya ndi chilichonsecho." Chotero iye anati, "pobwerera ine ndi mtumiki wina." Ndinati kwa iye, "tsopano kubwerera ku India, ndipo inu mukudziwa amwenye amapembedza Muhamadi." Ndipo iye anati, "bwanjiwe osamusiya neneri wako wakale wakufa ndi kumulandira Ambuye Yesu woukitsidwa ndi kumutenga Mulungu weniweni kubwerera naye ku India kukawawuza anthu ako?" Iye anati, "bwana." Iye anati, "kodi Ambuye Yesu wanu angandichitire chiyani choposa chimene neneri wanga angachite?" Ndipo iye anati, "chabwino, Ambuye Yesu wanga akhoza kukupatsa iwe moyo wamuyaya, ndi lonjezo mu mawu." Iye anati, "neneri wanga Muhamadi analonjeza chinthu chomwecho mu mawu ake." Ndipo anati, "chabwino, inu maona?" Iye anati, "Ambuye Yesu wanga anaukitsidwa kwa kufa, mneneri wako ali mʼmanda." Iye anati, "kodi iye anauka kwa kufa?" Anati, "inu mwakhala nazo zaka 2000 kuti mutsimikizire zimenezo, ndipo 80% ya dziko lapansi silinamveko za zimenezo." Iye anati, "mulole Muhammad auke kwa kufa, ndipo dziko lonse lidzadziwa izo mu maola 24. Tsopano iye anati, "chabwino, onani." Iye anati, "Yesu anauka kwa kufa." Anati, "ndikhoza kutsimikizira izo chifukwa iye akukhala moyo mkati mwa mtima mwanga." Anatero Mkhristu. Ndipo wati Muhammad anati, "ndipo bwana, Muhammad amakhala mu mtima mwanga." Iye anati, "koma inu mwaona, ife tili ndi mphamvu ndi chisangalalo." Iye anati, "bwana, chipembedzo cha Muhammad chikhoza kubala kuwerenga maganizo kochuluka monga Chikhristu chingachitire. Ndipo ndicho choonadi. Ine ndinawaona iwo amagona mu msewu ndikumafuula ala ndikumakhala ndi chikhalidwe choterocho. Iwo amatha kutenga bile ndi ine tinayima ndikumamuona mwamuna akulowetsa lupanga pansi pa mtima wake. Ndipo dokotala anapita pamenepo ndipo anathira madzi kuwadutsitsa pamenepo. Ndipo iwo anatuluka anasololapo ilo ndipo silinamupweteke konse iye. Waona iwo akutenga zidutswa zakuthwa ndi kuyika pansi pa zikhadabo zawo ndi kuzilowetsa izo ndi kuyendetsa zokoloweka pa mphuno zawo ndipo osazimverera konse izo nkomwe kapena kukhetsa magazi. Iwo akhoza kupanga kuwerenga maganizo kochuluka kuposa Chikhristu. Ndipo bambo Redhead ananena kwa ine, anati, "ndimadziwa kuti sindikuyankhula ndi mnyamata wina wa usiku umodzi." Ndipo iye anati, ife aji Muhammadi tiviembekezera monga iwo anachitira kwa mbale wathu wochirimika Billy Graham inu munawerenga izo mupepala pamene aji Muhammadi anabwera kwa bambo Graham ndipo anati inu mutenge anthu odwala sate ndipo ine nditenga anthu odwala sate ndipo inu muchiritse sate yanuwo ndipo ine ndichiritsa sate yanga ndi Muhammadi maona bambo Graham anathawa pamalopo sana koze kumuyankha iye ine sindikukhulupirira kuti ndikanachita zimenezo ine ndikanakhala monga anachi Hebrew mulungu wathu ndi wokhoza kutipulumutsa ife ku ichi bwanji iye sanatume kukamutenga Oral Roberts kapena wina wake ngati iye samakhulupirira izo akanamutumiza kuti akamutenge wina wake amene ankakhulupirira izo koma inu mwaona mwazipembedzo o iwo akanamuponyera iye kunja apo pomwe iye ali ndi ntchito yoti achite komabe kenako iye anati pamene ife uko ku India tikadzakuonani inu ina Khristu mukupanga zomwe iye sananena kuti mudzazidita anati pamenepo tidzakukhulupirirani inu iye anati anauka kwakufa ndipo anthu akanadzadziwa izo chifukwa inu mukanamadzachita ntchito zomwezo zimene iye ankachita chabwino iye anati ife timachita ntchito zazikulu iye anati ine sindinati zazikulu ine ndikungofuna kuona ntchito zimene iye ankachita poyamba bwanji iwe ukamayankhula iwe umadziwa kuti sukuyankhula ndi mwana wang'ono pangodya pamene iwe ukuyankhulana ndi mmodzi wa iwo iwo ndi theology yawo chotero iye anati ife tikufuna tione ntchito zimene iye ankachita o iye anati mwina mukunena za Marko 16 iye anati inde bwana iwe ndi imodzi mwa izo kutuma kwake kotsiriza kopita ku mpingo iye anati chabwino tsopano inu mwaona anati anthu ambiri motengeka amakhulupirira mutu umenewu iye anati koma ife tinaphunzira ophunzira abwinoko mu sukulu kuti Marko 16 kuyambira ndime ya 9 kumapitirira ndiyosadzozedwa kwenikweni iye anati bwanji bambo Redhead iye anati ndi gawo liti lomwe lili lodzozedwa ndiye iye anati mwina mwake onse aiwo ndiwosadzozedwa polani yonse ndiyodzozedwa kodi mukuwerenga bukhu la mtundu wanji lotchedwa baibulo iye anati ine ndinakonza mu mtima mwanga kuti ndimabwera kudzayankhula nanu iya ine ndimati ndiyankhule nanu ndi zimenezotu ngati ili ndilosadzozedwa ndiyenanga bwanji lonse la ilo izo zikundikumbutsa ine za Donna mu Chicago mnyamata wake anapita ku seminari kukaphunzira kuti adzakhale mtumiki sukulu ina ya baibulo ndi seminari ndipo pamene iye anali kutali mayi wokalambayo anadwala kwambiri ndipo chotero iwo anatumiza uthenga kwa mnyamatayo kuti azidikilira amayi ake ndi kutentha kwa mthupi kwakukulu chomwecho anali ndi chibayo ndipo anena kuti iye izo zikhoza kukhala kuchitana kwa dzidzidzi chotero mnyamatayo analongeza zovala zake ndipo anakonzekera potsiriza tsiku lotsatira sanamve kalikonse usiku wonse ndipo tsiku lotsatira anati zonse zili bwino chotero pafupifupi chaka mtsogolo iye anabwerera kuchokera ku sukulu kummawa sukulu ina yapamwamba yakuphunzitsa ndipo iye anafika kwawo ndipo anawapatsa moni amayi ake ofunika ndipo iye anati atayankhula kwa kanthawi anati amayi sindinapeze mwayi wokufunsani inu chimene chinachitika anati usiku wina iwe anandiuza ine kuti ndidikirire ndipo mawa wotsatira anati munali bwino anati ndimankhwala ati amene adokotala anagwiritsa ntchito anati wokondedwa adokotala sanagwiritse ntchito kalikonse iye anati chabwino munachita motani izo anati iwo kudziwa kumene mission yaing'ono ija ili kumusi kuno pafupifupi kuzungulira pamenepo pabwalo inde anati kunali Donna iwo amakhala ndi msonkhano wa mapemphero kumusi uko usiku wina mu mission yaing'ono iyi gulu losauka laling'ono lonyozeka la anthu lija ndipo anati mmodzi wa iwo anadzozedwa kuti abwere kuno ndi kudzandiona ine ndipo akazi awiri anabwera ndipo iwo anadzandifunsa ine ngati iwo angakhoze kubweretsa busa awo ndi kudzandipempherera ine ndi kudzandidzoza ine ndi mafuta ndi anati ndi kudzayika manja awo pa ine kuti ine ndikhale bwino ndipo anati iwe kudziwa ine ndinawawuza iwo atero ndipo iwo anawabweretsa busawo ndipo iwo anadzayika manja awo pa ine ndipo anapemphera ndipo anati wokondedwa iye anawerenga izo kuchokera mu baibulo Mariko mutu wa 16 anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ndipo anati iwe kudziwa chiyani mawa wotsatira adokotala wanadabwa kwambiri iye sanadziwe choti achite munalibe kutentha thupi mwa ine oh iye anati amayi inu simunayanjane ndi gulu lija inu munatero anati mwaona iye anati Ife kusukulu, tinapunzira kuti Mariko 16, kuyambira ndime ya 9, kupita mtsogolo, ndiyo satozedwa.
Iye anati, ulemerero kwa Mulungu.
Bwanji, iye anati, amai, mwamba kuchita ngati anthu aja.
Iye anati,
ndimangoganiza china chake, anati, ndakhala ndikuwerenga Baibulo, kudutsa njira yonse, ndimalonjezo ena malo ena nawonso, wofanana ndi amenewo. Ndipo anati, ndimangoganiza ngati Mulungu angandichiritse ine ndi osadzozedwa. Kodi iye angachite chiyani ndi omwe ali odzozedwa kwenikweni nkonkulondola wa ine onsewo ndi odzozedwa Mulungu ndipatseni ine chikhulupiriro kuti ndizikhulupirira iwo ndi kuwatsimikizira iwo tsopano ife tisintha tsopano kwa mamini ti ochepa chabe za mlandu wa ku khoti tsopano kumbukirani ife tikulowa mu chipinda cha khoti kuti timubweretse Yesu Mulungu koonekera apa ndi kumupatsa iye mlandu wa chilungamo iye akadali mawu ngakhale a tsiku lino kodi inu mukukhulupirira zimenezo chimodzimodzi basi monga iye anali mawu nthawi imeneyo tsopano mlandu uwu chifukwa chake ndi malonjezo a mawu a Mulungu motsutsana ndi dziko lapansi tsopano mukonzekere bwino kwenikweni kapena simuzimvetsa izo chimene chikubweretsa chitsutso ichi ndi kuphwanya lonjezo Mulungu posasunga mawu ake ndi kuphwanya kwa lonjezo ino mukudziwa chomwe icho chili tsopano nthawi zonse ife timapeza kuti wosuma mlandu amayenera kuyimira boma ine ndikukhulupirira kuti ukonkulondola wosuma mlandu ngati pali woyimira mlandu wakhala pano ine ndikuyembekeza kuti ndikunena izi molondola wosuma mlandu amayenera kuyimira boma chotero wosuma mu mlandu uwu ndi mdierekezi akusumira mawu a Mulungu woyimbidwa mlandu wa mawu awa ndi Mulungu mwini wake chifukwa iye ndi mawu mboni yawolakwa pa nkhaniyi ndi mzimu woyera ndipo wosuma mlandu ali ndi mboni zina pano masanamo ndipo mboni zimenezi mmodzi wa iwo ndi bambo kusakhulupirira wotsatira ndi bambo kukayikira ndipo wotsatira ndi bambo kusapirira iwo abweretsedwa pa nsanja ndipo adzalumbiritsidwa ndi kuyesedwa tsopano bwalo la mlandu lakonzeka Mulungu akutsutsidwa ndi dziko chifukwa iye samasunga mawu ake ndipo wosuma mlandu akuyimira boma lomwe likuyimira dziko lapansi ndipo wosuma mlandu ndi mdierekezi amene akukana kuti mawu ndi olondola ndipo wosuma mlandu chifukwa cha mboni zake akubweretsa mboni zitatu motsutsa mawu a Mulungu ndipo kuti atsimikizire izi iye atsimikizira izo kwa inu masanamo kuti Mulungu samasunga mawu ake ndipo iwosi iwo sabwenera kusokonezedwa iwo siwoona basi alibe chilichonse choona cha iwo ndipo oyimbidwa mlandu ndi Mulungu yemwe ali mlembi ndi mawu a tsiku lino mofanana ndi tsiku lija kapena tsiku lina lililonse ndipo wosuma mlandu ali ndi mboni zake tsopano inu mukuti ogamula ali kuti ine ndikuyankhula ndi iwo inu ndi ogamula ndiponso ndinu oweruza tsopano mukumbukire zimenezo ndinu zonse ziwiri ogamula ndi oweruza pa mlandu uwu ine ndangokhala woyankhulira tsopano takhazikitsa bwalo la mlandu kuti tikhale m'malo akunena ndi wosuma mlandu dongosolo likufunsidwa mchipinda cha mlandu masana ano kuti mlanduwu ubweretsedwe pa chionetsero tsopano anthu ambiri akuwuzani inu kuti mawu a Mulungu siwodalirika inu simungadalire pa iwo ndi zina zotero ndipo inu wamvapo zonsezi tsopano tiyeni tiwabweretse iwo ku mulandu woona ndiye angati akufuna bwezani dzanja lanu ndi kuti ndikufuna kumva ndipo Yesu Khristu amene ali mawu akuzengedwa mlandu mwachilungamo ndipo mukhoti lathu masanano ife timuyimba iye mlandu mwachilungamo mungomulola ndani atenge mawu andani ndi chilichonse chimene akufuna kuti anene ndipo tione ngati izo zili zolondola tiyeni tizikumbe izo ndipo timupatse Yesu Khristu mawu mlandu wachilungamo masanano. Tsopano khoti lapemphedwa kuti likhale mwadongosolo. Mboni yoyamba imene wozenga mlandu akufuna kubweretsa pansanja ndi bambo kusakhulupirira. Iye akuyima kuti achitire umboni. Tsopano kumbukirani, bambo kusakhulupirira, musawaphonye anthu awa tsopano kapena muphonya china chake. Mukhoza kuphonya machiritso anu. Bambo kusakhulupirira akubwera pa nsanja kudzachitira umboni. Chodandaula chake ndi chakuti mawu onse a Mulungu alonjezo siwoona. Iwo siwoona. Iye akunena kuti mu Mariko 16 anatumikiridwa kwa iye. Kwa iye mu msonkhano wotchera wa mzimu woyera. Ndipo iye anakhala ali ndi vuto la mmimba kwa zaka zingapo. Ndipo iye anapita kumalo kumene iwo anali. Chomwe iwo amachitcha msonkhano wa mzimu woyera. Ndipo ankakhulupirira kuti lonjezo la Mariko 16 ili linali loona. Iye anasankhidwa manja pa iye molingana ndi lonjezo la Mulungu. Iye alibe chotani ne motsitsa mtumiki. Iye anawerenga izo kuchokera mu mawu. Iye sakumusumira mtumikiyo, iye akumusumira Mulungu. Chifukwa si vuto la mtumikiyo. Mtumikiyo akungowerenga zomwe Mulungu anati achite. Ndipo Mulungu moonadi ananena mu Mariko 16. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira. Ndipo iye akuti iye ndi wokhulupirira. Ndipo iye anabwera ku msonkhano wotero umene iwo ankalalikira Mariko 16 kuti ndiwoona. Ndipo mtumiki ndi ubatizo wa mzimu woyera ankanenedwa kuti ndi wokhulupirira. Ndipo mtumiki wotumizidwa ku ntchitoyo iye anayika manja ake pa iye. Ndipo izo zakhala miyezi iwiri yapitayo. Ndipo mimba mwake mukadali chidwalireni monga mwakhala mulili. Chotero iye akunena kuti Mulungu si wolungama kuti ayike chinthu choterocho mmawu pamene izo sizoona. Tsopano timulole iye atsike. Iye wachitira umboni. Wotsatira pa nsanja ndi bambo kukayikira. Iye akufuna apereke umboni. Bambo kukayikira akunena kuti akhala akuvutitsidwa ndi TB kwa pafupifupi zaka 15. Koma iye sanapumitsidwebe apobe. Iye inkangofalikirabe. Basi kumaterobe kumangopitirirabe mtsogolo. Iye amakhoza kukhala bwinoko pang'ono ndipo kenako nkumapitirira. Ndipo iye anamva za malo mu mzinda kumene kumayenera kukhala mlaliki wawo Mulungu akulalikira. Ndipo anthu ankanena kuti amachiritsidwa monga malonjezo la Mulungu lopezeka mu Yakobo 5:14. Pamene mawu a Mulungu amati ngati wina adwala pakati panu muloleni iye ayitane akulu a mpingo. Ndipo awalole iwo awadzoze iwo ndi mafuta ndipo apempherera iwo. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Ndipo Mulungu adzawaukitsa iwo. Ndipo iye pokhala wodwala ndi wokhulupirira, iye akupita ku msonkhano uwu kumene anthu onsewa amati amachiritsidwa ndi mʼbusa wa Mulungu uyu. Ndipo iye anatumikirirwa molingana ndi Yakobo 5:14. Ndipo abusa anatumikira molingana ndi mawu. Anamudzoza iye ndi mafuta ndipo anamupempherera iye. Pemphero la zomwe abusa ananena linali pemphero la chikhulupiriro kuti iye anakhulupirira. Ndipo zimenezo zakhala zili pafupifupi chaka chapitacho. Ndipo iye sanakhalebe ndi zotsatira za izo. Chotero bambo kukayikira akunena kuti Mulungu ndi wosalungama kuti aneke lonjezo loterolo mu Baibulo. Ndipo atatero sakumayimira kumbuyo kwake. Tsopano kumbukirani, ine ndikuwerenga malonjezo a uthenga wa thunthu pano. Mboni yotsatira ibwera pa nsanja tsopano. Wosuma akuyitana mboni yake yotsatira. Asanakomere mlanduwo pansi. Mboni yake yotsatira ndi bambo kusapirira. Tsopano awa ndi makhalidwe a uzimu omwe amakhala mwa anthu. Mwaona? Tsopano iwo amatero. Chotero bambo kusapirira akubwera ndipo akunena kuti tsiku lina ankawerenga Baibulo. Iye samapita kumatchalichi. Koma iye anali wokhulupirira. Chotero mmodzi wa iwo anapita kwa mvangeri ndipo winayo anapita kwa mbusa. Ndipo munthu uyu anali wokhulupirira mwachinsinsi amene ankakhala pa khomo. Ndipo iye anapita ndipo ankawerenga mu Mariko mutu wa 11 ndime ya 22 ndi ya 23. Ngati inu mukulemba malemba amenewo. Pamene Yesu mwini wake akuzinenera kukhala Mulungu, Emanuele anapanga neno ili ndi milomo yake yomwe. Indetu, indetu, ine ndinena ndinu.
aliyesa amenazane na kwa phiriri sunda ndibosa kaikira mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti chimene mwanena chizachitika mukhoza kulandira chimene inu mwanenacho ndipo iye ananenanso kuti pamene mupemphera mukhulupirire kuti mwalandira chimene mwapemphacho ndipo chidzapatsidwa kwa inu iye akuti wakhala wolumala mapazi ake kwa pafupifupi zaka 25 ndipo zaka 5 zapitazo adakhala mchipinda akumverera kuti iye anadzozedwa kuti awerenge mawu amene iye amanena kuti iye anawakhulupirira ndipo ndi mtima wake wonse anawakhulupirira iwo ndipo ndiye iye anati ndi mawu ake omwe kulumala miyendo yanga mu dzina la Yesu Khristu ndichokere iye anatero ndipo izo zakhala zili zaka zisanu zapitazo ndipo iye akadali chilumalireni monga iye wakhala akukhalira chotero chomwecho bambo kusapirira akufuna kuyika umboni wake wotsutsa mawu kukhala osalephera akufuna kuzika izo motsutsa baibulo kukhala mawu odzozedwa ndipo akunena kuti lonjezo ili siloona iye anawayesa iwo ndipo iwo siwoona bambo kukayikira anati iye anawayesa iwo ndipo iwo sanaliwoona bambo kusakhulupirira anati iye anawayesa iwo ndipo iwo sanaliwoona mboni zitatu zonsezi zapereka kuwerenga mwa malemba malonjezo amwa malemba ndipo akunena kuti lonjezo ili likuwerengeka chonchi inu mukhoza kuwerenga izo kuchokera mu baibulo ndipo iwo ndi mboni kuti izo sichoonadi chotero baibulo likuyenera kutayidwa chifukwa ngati gawo limodzi la ilo ndime imodzi ya ilo singakhoze kutayidwa ine sindingakhoze kudalira chilichonse cha ilo ilo likuyenera kukhala zonse choonadi kapena palibe chilichonse cha ilo chimene chili choonadi unyolo umangokhala wabwino polumikizira pake pofowoka ili mukudziwa zimene ine ndikutanthauza tsopano wosuma akubwera tsopano kuti abweretse kuzenga mlanduko ndi kudzakhomerera mlanduwo iye akufuna awukhomerere iwo tsopano penyani zimene iye akunena mulungu sakulungamitsidwa poyika malonjezo mokukuluma chomwecho mu mawu ake wana ake okhulupirira kuti awayese chikhulupiriro chawo chifukwa iwo siwoona iye ali ndi mboni pano kuti zitsimikizire kuti mawu awa amene mulungu analonjeza mu mawu ake kuti ndi choonadi iye ali ndi mboni zakhala pano ndipo zikhoza kusonyeza mwakutsimikizira kwa adokotala ndi mwa umboni kuti iwo akhala akudwala iwo akhala alichi iwo akhala icho ndipo iwo anavomereza auzimu awa amene akuyerera kukhala malemba odzozedwa ndi kuwayika iwo pa yesero ndipo iwo siwoona iye ali ndi mboni zotsimikizira izo kuti mawu awa siwoona pakuti iye analephera lililonse la iwo pamenepo tsopano zindikirani kenanso ndipo iye analephera mulungu analephera kuwapanga okhulupirira awa amene ankakhulupirira mu mawu ake anawatenga iwo ndendende basi anadutsa mu chizolowezi ndendende zomwe iye ananena ndipo kenako mulungu sanasunthe chala kuti achite chilichonse kulonjezo lake zaka ndi zaka zadutsa kenako iye anati bwanji ngati malemba enawo monga ngati kubatizidwa iye amene akhulupirira ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa ndiye palibe amene wapulumutsidwa nanga bwanji za malemba aja amene analonjeza kuti iye adzabweranso palibe amodzi a iwo ali olondola chifukwa izi sizolondola ndipo izo sizolondola ilo ndi bukhu longopeka chabe ndipo amuna awa ndi wokhulupirira komabe iye mulungu amalonjeza kuti zinthu zonse nzotheka kwa okhulupirira ndipo awa ndi wokhulupirira komabe kenanso iye amanena kuti ndi wamoyo pambuyo pakupachikidwa kwake baibulo limanena kuti iye anauka kwakufa ndipo akadali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo palibe amene anamuonapo munthuyu ali ndi ziphyera za misomali mʼmanja mwake akuyenda pakati pa mpingo ndi zina zotero ndipo Ahebri 13:8 sichoncho iye sali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chifukwa iye sanalinso woposa munthu iye sangakhoze kusunga lonjezo lake iye watsimikizira mwa mboni izi iye sasunga lonjezo lake chotero bukhuli likuyenera kuponyedwa mu chidebe cha zinyalala ndi kuyiwala za izo kulibeko chinthu chotelocho tsopano kumbukirani ndikugwiritsa ntchito mawu awo osuma mlandu akukhomerera mlandu wake. Chabwino. Iye anena pa Luka 17:30, pamene iye anati, masiku otsiriza mwana wa munthu adzaululidwa. Mulungu azidzadziulula yekha kwa mbewu ya Abrahamu, monga iye anamumva mlaliki wotentheka akulalikira nthawi ina, ndikunena kuti iye adzadziulula yekha kachiwiri mwa anthu otchedwa mwana wa munthu. Chivumbulutso teni, iye amanena kuti iye anadzitengera mtumiki wa mngelo wotsiriza molingana ndi mbado wa mpingo wa Laodikaya, umene unali woti udzakhale wofunda kuti Yesu akanadzakhala amene anali mawu atachotsedwa mu mpingo. Iye anena kuti munyengo izi kuti panali zinthu zomwe sizinaululidwe kwa okonzanso masiku oyambirira, koma masiku otsiriza kuti mapeto wangelo wachisanu ndi chiwiri, uthenga wa mtumiki wachisanu ndi chiwiri, kuti malemba onse awa adzapangidwa kukhala enieni ndi kudzaonetseredwa. Palibe pa munthu woteroyo pa dziko lapansi, sanakhalepo ndipo sadzakhalapo. Iye amatero. Iye amanena kuti muzimenezo Mulungu amadzinenera mu Bible lake kuti mpingo udzakhala wofunda ndipo udzachoka kwa iwe weni, kuti mu Malachi 4 iye adzatumizanso mneneri amene iye anamutumiza kale kachiwiri, Eliya ndi Yohane Mʼbatizi. Iye adzatumiza mneneri kudzera ndipo iye adzakhala mu mphamvu ya Eliya, ndipo utumiki wake, zochita zake, chilichonse zidzakhala Eliya. Ndipo kenako mu utumiki wake iye azidzawayitana anthu kuchoka ku chikhalidwe chofunda ichi, kubwerera ku chikhulupiriro chenicheni cha pachiyambi cha makolo a utumwi. Ndipo kulibeko chinthu choteroco kuti chikuchitika. Ndipo iye amanenanso kuti zonse kumwamba ndi dziko lapansi zidzalephera, koma mawu ake sadzalephera konse. Ndipo iye akuti ali ndi umboni apa masanano kuti asonyeze kuti iwo amalephera. Ndipo kodi Yesu uyu amene anauka kwa akufa ndi ndani? Inu nonse magwiritsidwa ntchito mu gulu la zowerenga zamalingaliro, ndipo palibe chinthu choterocho. Inu mukudalira chiyembekezo chabodza. Tsopano ine ndikuganiza izo zili pafupifupi zokwanira kuti iye anene. Ine ndikuganiza kuti iye anatenga Bible lonse. Tsopano muloleni iye akhale pansi wosuma. Tsopano tiyeni mboni ya wosuma mulandu ichoke nayonso. Iwo atsike kuchoka pa nsanjapo.
On the platform now, we will call the defense witness.
Ndipo pa nsanja tsopano ife tiitana mboni ya olakwa, mzimu woyera. Iye akubwera kudzayankhula. Ine ndikuyembekeza inu mukuona momwe wosuma mlandu wakhomerera mlandu wake ndi lemba. Tsopano mboni ya olakwa yomwe ndi mzimu woyera akubwera kudzateteza woyimbidwa mlandu, mawu. Ine ndikuganiza kuti iwo sakanatha kupeza yabwinoko.
The first, he calls the attention to this court,
choyamba iye akuyitana tcheru ku khoti iri kuti womasulira mawu a Mulungu
to the people, the prosecutor is the same interpreter
wa anthu wosuma mlandu yotanthauzira yemweyo amene anatanthauzira mawu a Mulungu kwa Eva. Iye akufuna kuti khoti limvetsetse zimenezo kuti wotanthauzirayo ndi wotanthauzira wa Eva, amene amati kudutsa chilichonse cha iwo chinali choona koma mawu amodzi okha. Ndipo iye akufuna kuti inunso mudziwe iye anali mmodziyo, kumbukirani, amene analemba Baibulo. Iye akufunanso kuti inu mudziwe kuti pachiyambi kuti mawu amodzi atachoka ku mawu a Mulungu zinayambitsa imfa yonse ndi chisoni ndi matenda. Ndipo iye akufuna kuti inu mudziwe kuti Mulungu ananenanso mu mawu ake pa mutu wotsiriza chimodzimodzi monga woyamba, kuti aliyense amene angatenga chilichonse kuchokera umu kapena kudzayika china chilichonse kwa ilo, gawo lake lidzachotsedwa mu bukhu la moyo. Iwo akuyenera kukhala mawu. Ndipo iwo okha iye akufuna kuti khoti lidziwe amene anachita kukhomerera kolimba uku tsopano ndi amene anatanthauzira kwa Eva. Iye akufuna kuti inu izi muyitanire khoti ili kutcheru kachiwiri, uyo ndiye mboni ya olakwa. Iye akufuna kuyitanira kubalwa milandu ili ndi kukuonetsani inu kuti malonjezo ndi akwa okhulupirira okha, osati odzipangitsa kukhulupirira osapirira kapena okayikira. Zimasintha chithunzi, sichoncho izo ndi basi. Osati kwa anthu amene amadzitcha okha okhulupirira.
It is to believers only.
Ndi zakwa okhulupirira okha. Osati kwa amene akudzinenera kuti ndi okhulupirira. Satana amati iye ndi okhulupirira nayenso, inu mukudziwa. Izo si za iwo, ndi kwa okhulupirira enieni okha.
And this defense witness,
Hallelujah. Yeye ndi mmodzi yemwe amatsimikizira zimenezo. Yeye ndi mmodzi yemwe amawapangitsa iwo kuti azikwaniritsidwa.
Yeye
ndi mmodzi amene amadziwa ngati iwo akwera pamalo oyenera kapena ayi. Mboni yaola kwa iyi ya mau. Zindikirani. Yakufuna kuita nanso kwa okhulupirira mboni yolakwa ikudziwa ngati izo zili chomwecho kapena ayi iye ndi wofulumizitsa wa mawu ndipo kachiwiri yakufunsa kuti bwalo likhale tcheru ku mawu alonjezo omwe akukayikiridwawa iye sanayike nthawi yotsimikizika kuti zinthu izi zidzachitika mukuona momwe iwo angawerengere mawu molakwika kwa inu tsopano anyamatawa amene amati ndiloleni ine ndione ichi chikuchitika inu maona iwo samawerenga nkomwe mawu molondola ndiko kuti ngati munthuyo ali wokhulupirira woona iye samayika malire a nthawi iliyonse iye akufunanso kuti khoti likumbukire kuti mawu awa ndi olembedwa ndipo yesu khristu mawu oonetseredwa ananena kuti mawu ndi mbewu imene wofesa anafesa.
And the seed can only produce itself,
ndipo mbewu ikhoza kungodzibereka yokha kubereka lonjezo lake ngati iyo ili mu nthaka yoyenera imene ingafulumizitse mbewu. Amen. Kukhala ngati kusintha mlandu sichoncho ife iyo ikuyenera kukhala pa malo oyenera. Njere ya mbewu yomwe ili pa desk iyi singabereke zokolola konse. Njere ya chimanga pano mu mwala wa blue singapange kanthu. Njere ya chimanga ikuyenera kugwera mu nthaka imene ili ndi tonde kwa njere ya chimanga imeneyo. Kapena iyo sidzamera. Ndipo Mulungu ananena kuti mawu ake ndi mbewu imene wofesa anafesa ndipo ikuyenera kugwera mu dothi loyenera. Dothi limenelo ndi chikhulupiriro ndi mbewu ndipo iyo ikuyenera kugwera mu nthaka iyi. Kapena iyo singakhoza kufulumizitsidwa. Mwakuyankhula bwina mzimu woyera mboni ya olakwa apa akunena kuti iyo sangakhoze kubwera nkomwe kwa iyo mpaka iyo itagwera mu nthaka yoyenera. Iye ndi wofulumizitsa iyo. Mboni ya olakwa ikuyita na mboni yake yoyamba. Ine ndikuganiza ngati wosuma mlandu akanayitana mboni pano pa dziko lapansi kuti izo zitsimikizira kuti mawu anali olakwa. Ine ndikuganiza kuti mboni ya olakwa ili ndi ufulu woyitana mboni zomwe zingatsimikizira kuti iwo ndi olondola chifukwa funso tsopano lili pakati pa okhulupirira ndi osakhulupirira ndi mawu pamene mawu akukula. Mboni ya olakwa ikufuna kufotokozera khotiliro masanano. Mboni yoyamba ndi Noa. Noa ananena kuti anakhala mu mbado wa sayansi yochuluka. Noa akufuna kuchitira umboni. Ndipo iye ananena kuti iye anakhala mu tsiku limene anthuwo anali atachoka ku zozizwitsa ndi zinthu. Ndiyeno iye anamva mawu a Mulungu akumuza iye kuti iye adzawononga dziko ndi madzi. Ndipo madziwo akanadzatsika kuchokera kumwamba ikanadzavumba zomwe zinali zisanachitikepo kale. Koma iye amanena kuti mawu a Mulungu iye pokhala aneneri mawu anadza kwa iye ndipo iye anapita kukalalikira kuti mawu akanati akwaniritsidwe chifukwa iwo anali Mulungu. Ndipo iye akufunanso kudziwitsa khoti lino kuti bambo kusakhulupirira, bambo kukayikira ndi bambo kusapirira ankamuyesa iye nthawi yonseyi. Koma pokhala mneneri wodziwa kuti Mulungu sangakhoze kunama iye anagwiritsitsa ku mawu mosalabadira. Iwo anabwera kwa iye ndipo anati tsopano Noa bambo kusakhulupirira anati iwe utsimikizira bwanji kuti muli mvula iliyonse mwamba menemo. Ine sindikudziwa komwe iyo ili koma ngati Mulungu anena chomwecho izo zikukhazikitsa izo kodi iyo ivumba chotani pamene kulibeko mvula mwamba umo. Ine sindikudziwa koma Mulungu anena chomwecho ndipo izo zikukhazikitsa izo. Ndipo bambo kukayikira anabwera pafupi ndipo anati ngati kungakhale chinthu chonga mvula ikutsika pamenepo ndiye iye ayenera kubwera pansi pano ndi kudzayitenga mvula ndi kuyitengera iyo mwamba umo. Kodi iye achita motani zimenezo? Ine sindikudziwa. Ndipo ine nditatha kumanga chombocho Woyamba iya kufuna kunena kuti pamene iye ananena mawawa pokhala mneneri pakati panthu aliyense anamuseka iye ndipo anati ine sindikuona mvula iliyonse chabwino pamene iye anapita kukagwira ntchito pa chombocho iwo anati mwina mwake chombocho chikati bambo kusabirira anayesera kuti amuuze iye mwina mwake chombocho chikadzamangidwa ndiye mvula idzabwera koma pamene chombocho chinadzatha iyo sinavumbe iyo sinavumbe tsiku lotsatira iyo sinavumbe sabata lotsatira iyo sinavumbe iyo sinavumbe mwezi wotsatira chaka chotsatira ndipo pamene iye anamalizitsa chombocho mvula sinavumbe ndipo kenako iye anati tsiku lina liwu la mulungu linabwerera kwa iye ndipo linamuwuza iye kuti iye akanadzaona chizindikiro cha uzimu pakati pa chilengedwe kuti mbalame ndi zinyama zidzakhala zikudzalowa mu ichi ndipo kenako bambo kusakhulupirira anamuseka iye ndipo anati tasanduka mokhala mo mbalame iye wapanga chisa malo mwake ndipo onse anaseka ndi kumusereula iye koma tsiku lina mulungu anayankhula kwa iye ndipo anati lowa mchombo ndipo nowa anayima pa khomo ndipo anati ili mukulandira kuyitanidwa kwanu komaliza dzaloweni mkati ndipo maliba amene anadzalowa koma banja lake lokha chotero iye akunena kuti analowa mchombo ndipo iye ananena kwa banja lake laling'ono lokondedwa tsopano uyu ndi mneneri nowa mola lina mosakayikira mvula ikhala ikuvumba ndipo pamene iye analowa mkati chitsekocho mwa uzimu chinatsekera kumbuyo kwake iye anati iwe ukuona tsopano wokondedwa kwa mkazi wake kwa zipongo zake akazi ndi ana ake amuna tatsekeredwa mkati ndi mulungu tsopano ife tili ndizenera pamwamba apa tamangani mukwere masikepewo mwansanga kwenikweni musaziphonye izo thamangirani mwamba mwansanga kwenikweni ndipo mupite mwamba kuno tsopano ikukonzekera kuti zivumba sindikukayikira ndipo ena anthu kunja uko amene anamumva iye akulalikira anati tikudabwa ngati wotentheka wakale uja angakhale kuti amalondola bambo kusakhulupirira bambo kukayikira bambo kusapirira onse anabwera mozungulira anati ife tifufuza anati Noa kodi iwe uli mmenemo inde tsegula ife tikufuna kuti tisuzumiremo mulungu watseka chitsekocho ine sindingathe kuchitsegula icho palibe chotsegulira mkati muno kuti nditsegule tsopano iwo anati chidempete chakale iye walowa mmenemo ndipo wakatseka chitsekocho ndipo akuyesera kutipangitsa ife kuganiza ndizachinyengo iye akuyesera kuti atiopheze ife ndipo apo pali mboni zawosuma mlandu zakhala pamenepo zimumvetsera kwa zonsezi pakuti iwo ndi olakwa pakuchita izo baibulo linanena choncho onyoza ndipo iwo anandinyoza ine kundiseka ine ndipo ngakhale ine mwini ine ndimayembekezera mvula tsiku lonse kunalibeko mvula tsiku lotsatira kunalibeko mvula tsiku lotsatira kunalibeko mvula masiku anayi kunalibeko mvula masiku asanu kunalibeko mvula masiku asanu ndi limodzi kunalibeko mvula koma mulungu sana ndiwuzaide kuti mvula ivumba liti iye anangoti ivumba mvula iye sanayike malire a nthawi aliwonse iye anangoti ivumba mvula iye sananene kuti mwansanga mukadzangoyika m'manja pa odwala iwo azidalumbira mwamba ndi kumathamanga pansipo monga momwe wokayikira amafuna kukupangitsani inu kuganiza iye anati iwo adzachira iye sananene kuti liti motani iwo adzatero iye anati pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala mu Yakobo 5:14 mulungu adzamukitsa iye liti iye sananene iye anangonena kuti adzatero Mariko 16 iye anati kunena kwa phiri ili sunda ndipo osakayikira mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti chimene mwanenacho chidzachitika iye sananene kuti liti iye anati zidzatero haleluya mukuona wotanthauzira wabodza uyo wamawu pamenepo ndiye inu mukuti chabwino ndiloleni ine ndikuoneni inu ndikumupanga munthu uyu iye wakhala ali muchikuku nthawi yayitali ndiloleni ine ndione iye akunena kuti ali ndi chikhulupiriro mdyerekeza ameneyo mukuona yemwe iye ali yesu sananene kuti iwo adzalumphira mwamba ndi kufikira pa izo nthawi yomweyo ochuluka a anthu achipentekoste amaganiza chinthu chomwecho koma baibulo silinanene konse zimenezo iye anati ngati iwo akhulupirira izo iwo adzachiritsidwa ndipo iye ali ndi mboni zake pano kuti zitsimikizire izo nowa anati patapita zaka 120 kenako iyo inadzavumba koma iyo inadzavumba Noah akadziwa kuti akanati adzazione izo mumbado wake chifukwa iye anamanga chombo anati wokonzeka kuti alowe mkati tsopano ife tikupeza kuti izo zinali zoona tsopano ameneyo ndi Noah mboni yoyamba tsopano mboni yachiwiri ife tiyitana tiyeni timuyitane Abrahamu iye anati ine ndinali mneneri ndipo ndinanenera pansi pa kudzoza kwa Mulungu ndipo iye anandiwuza ine kuti mkazi wanga pokhala wa usinkhu wa zaka 65 ndipo ine 75 pa usinkhuwo pa nthawi imeneyo kuti ine ndikanadzakhala ndi mwana mwa Sara komabe ndithudi iye anali ndinali wosabereka iye anali chiberekero chake chinali chakufa iye anali zaka 20 kapena kupitirirapo atadutsa nthawi yosintha thupi ine ndinali ndidakhala naye zaka zonsezi ndipo panalibe chizindikiro cha ana iye anali chiberekero chake chinali chakufa ndipo koma Mulungu anandiwuza ine kuti ndidzakhala ndi mwana mwa iye ndipo inu mukudziwa bambo kusakhulupirira bambo kukayikira ndi bambo kusapirira atatha masiku 28 woyambirira pamene panalibe chimene chinkachitika kwa Sara iwo ankandiseka ine ndikumandisereula ine chaka choyamba iwo anabwera kwa ine ndipo anati uli ndi ana angati tsopano koma zitatha zaka 25 mwanayo anadzabwera koonekera izo zinadzachitika Mulungu sananene kuti iwe udzakhala ndi mwana sabata ya mawa mwa Sara iye sanayikirepo nthawi iliyonse iye anati iye akanadzakhala ndi mwana mwa Sara iye sananene kuti iti iye anangonena kuti adzatero chotero Abrahamu anati ndipo ine sindinadzandime palonjezo kudzera mukusakhulupirira koma pamene nthawi imapita ine ndinkakhala wamphamvu nthawi zonse ndipo maona pamene ine ndimafowoka mthupi chimene chinalichotchinga kuti mwana abwere malo mofowoka mchikhulupiriro ine ndimakhala wolimba mchikhulupiriro pakuti ine ndinkadziwa kuti Mulungu anali wokhoza kusunga mawu ake chotero tsiku lina ine ndinali ndidakhala ndikuyankhulana ndi Sara ndiwo mngelo wa mbuya anadzabwera amuna atatu awiri aiwo anadzapita ku Sodomu wina anadzayima pafupi ndi ine ndipo amayankhula ndi ine ndipo ankandiwuza ine zinthu zomwe zinali zoti zidzachitike ndipo ine ndinali wokalamba ndipo wakugwa mapewa anga ndipo Sara ankalephera nkomwe kuti ayende ndipo ine mukudziwa tsiku lotsatira lomwe ine ndinayamba kuona linunda likuchoka pansana panga ndipo tsitsi langa linayamba kusanduka lakuda ndipo masaya a Sara anasanduka ofira tsopano inu mukuti mwaonjeza mbale Branham miniti yokha muone ngati iye anatero zindikirani iwo anasandukanso kukhala mnyamata ndi mtsikana tsopano inu mukuti o mbale Branham tsopano Mulungu amabisa uthenga wake pakati pa mizere seminari sidzawudziwa konse iwo ukunkulondola ayi ayi ndi nkhani ya chikondi mkazi wangapo iye amandilembera ine kalata ndipo iye amanena chinthu chimodzi pa kalata koma ine ndimakhoza kuwerenga pakati pa mizere ine ndimadziwa zimene iye akunena chifukwa ine ndimamukonda iye ine ndimangodziwa chikhalidwe chake basi ine ndimadziwa zimene iye akutanthauza ine ndakhala pano siku uno bire ana akugona ine ndikukuganizira iwe o ine ndikudziwa chimene iye akutanthauza mwaona chifukwa ine ndimamukonda iye ndipo ngati iwe uli muchikondi ndi Mulungu ndipo mzimu wa Mulungu uli mwa iwe mzimu woyera mwini wake ndi wotanthauzira mawu awa zindikirani iwo anali akulu mu sinkhu tsopano baibulo linanena chomwecho mwansanga tsopano ife tikufika kumapeto kenako iye anati ine ndinasanduka kukhala mnyamata iye anabwerera kudzakhala mtsikana inu mukuti o mbale Branham mvetserani pofuna kuti akhale naye mwanayo mimba yake inali yakufa mzere wa moyo wake unali wakufa tsopano kuti apeze iye ankayenera kumupangira iye chiberekero china kodi iye ankayenera kuti achite zimenezo ndiyeno iwo analibe mabotolo awa omwe amawayika mkama mwa mwana kuchitira kuti amayi azikhoza kumathamangathamanga konsekonse masiku amenewo iye ankayenera kukhala mayi woyamwitsa chotero kuti achite zimenezo mitsempha ya mkaka inali itauma chotero iye ankayenera kupanga mitsempha ya mkaka yatsopano ndi zina zotero kuti azimudyetsera mwanayo ndipo chinthu china mkazi wa usinkhu wa zaka 100 kulowa mukubereka iye ankayenera kuti amupangire iye mtima watsopano mukuona chotero iye sikuti anangowika zigamba iwo iye anasonyeza mwa iye chimene iye ati adzachite kwa mbewu yonse ya Abrahamu iwo adzasanulika kudzakhala tsopano anatenga thupi latsopano kuti lidzamulandire mwana amene tikumuyembekezerayo Ino nikukulubi labia lonjezolo.
Ino
mkuti maonjeza. Chabu ino, minu dioka. Penyani. Iwa anatenga ulendo. Mairo sifiri handbedi. Kujogira pamene iwa anari. Kumusi, mudziko la Filisiti. Kupita kugerari. Ndipo kumusi ukoko, nari nyamata, zina lagu ya Abimeleki. Iya anari mfumo. Ndipo iye, ankafunafuna awo mugonda. Ndiya tsika na ugongo ulagi Filisiti onseo. Haba panadzabe la gogo akazi ya ngono. Sara, tsobano. Ala vala shawiro yake. Ndi Abrahamu. Ndipo Abraham anati, wokondedwa, ine ndikufuna kuti undichitire chabwino. Anati, ndiye wokongola kwambiri ipo kuyang'ana, pamene mfumuyo ikamuone iwe, iye akakulemba iwe, kukhala mkazi wake. Ndipo pamene anthu anamuona iye, iye anati wokongola kwambiri. Agogo.
She was so pretty. And
iye anati wokongola kwambiri, mpaka Abimeleki anamulenga iye kuti akhale mkazi wake. Ndipo kenako iye anaonekera kwa Abimeleki muloto, ndipo anati, mamuna wake ndi mneneri wanga, iwe ukamukhudza iye, iwe ukhala chimodzimodzi ngati munthu wakufa. Kulondola uko, iye akusonyeza pamenepo chimene iye ati adzachite kwa ana onse Abraham. Anati, iye sananene kuti ndiliti iye akanati adzachite izo, koma iye anati iye akanadzachita izo, izo zili bwino mzanga, mungolola izo zizipitirira, iye adzachita izo muli monse. Iye analonjeza izo. Sobano, koma zaka 25 mtsogolo, Sara anadzakhala ndi mwanayo, kuchokera nthawi ya lonjezo. Mau sananene konse kuti ndiliti pamene iye ati adzakhale naye, koma anati, iye adzakhala naye. Ndiye nditifulumire ndi mboni izi tsopano. Mboni yachitatu, Mose. Iye anati, Mulungu anamupatsa iye chizindikiro choti achite, kuti atsimikizire kuti amenewo anali mawu a mʼbado umenewo. Iye anawatenga mawu ndi chizindikiro ndiliwu, ndipo anapita kumeneko pamaso pa mʼbusa Farao. Ndipo mʼbusa Farao anati, imeneyo ndi njomba yotsika mtengo ya wamatsenga. Ine ndili ndi mwamuna pano yomwe angachite chinthu chomwecho. Ndipo iye anachita izo otsanzira. Iye anati, ngati ine ndikanati ndisakhale mneneri ndikumadziwa kuti amenewo anali mawu olonjezedwa. Ine ndikanati palibe kanthu kwa izo chifukwa otsanzira wakunja kuno akuchita chinthu chomwecho chimene ine ndikuchita. Koma iye anadziwa kuti zimenezo zimachokera kwa Mulungu. Chotero iye anagwiritsitsa. Mulungu anati akanadzapulumutsa anthu ndipo iwo akanadzafika ku phiri. Iye ankayembekezera kuti mwina mwake iwo akanabwerera tsiku limenelo. Koma izo zinali zaka mtsogolo. Koma iwo anadzabwerera. Iwo anadzafika ku phiri. Mulungu anakwaniritsa mawu ake. Iye anawatengera iwo ku dziko lolonjezera. Monga iye ananenera, iye anali atakhulupirira mawu a Mulungu. Tsopano mansanga ndithu ine nditenga mboni ina. Mboni yachinayi ndi Yoshua. Iye anati, pamene Mulungu anatipatsa ife lonjezo, ndipo ife tinadzapita ku ndi pafupifupi mamayiro 40 chakuti okha. Ndipo pamene ife tinadzafika ku Kadesh Barnea, Mose anatumiza mboni kuti zikafufunze ngati ife tingathe kulitenga ilo kapena ayi. Ndipo Amaleki ndi ziphona zazikulu izo ndi makoma atali anati sitingathe kulitenga ilo nkomwe. Zinkaoneka chomwecho. Koma wina waka anapita ndipo anakabweretsako mboni wina wakuti dzikolo linali labwino. Chotero iye anati, mafuka ena onse, iwo anati, ife sitingalitenge ilo. Iye anati, ine ndinayima ndikwakhazika bata anthuwo, ndikwadziwitsa iwo kuti sikunali kukula kwa chinthu icho kunja uko, linali lonjezo la Mulungu, ndipo Mulungu akanadzachita izo. Iye anati, nditawakhazikitsa bata anthuwo, iye sanatitengere ife uko tsiku lotsatira, sabata lotsatira. Zaka 40 kenako iye anatitengera ife kumeneko. Koma iye sananene kuti iye adzatitengera uko liti. Iye anati iye adzatitengera ife kumeneko. Chotero ife tinadzapita kumeneko. Ine ndikufuna kuti Yesaya abwere kwa mpindi chabe. Mumuone Yesaya. Iye anati, ine ndinali mneneri wotsimikiziridwa pakati pa anthu. Aliyense ankandikhulupirira ine, kuchokera kwa mfumu Uziya mpaka pansi. Iwo ankandikhulupirira ine. Ine ndinali mneneri wotsimikiziridwa. Chimene ndinkanena, Mulungu ankachikwaniritsa. Iye amapangitsa mawu anga amene ine ndimawanena kufika pokwaniritsidwa. Chifukwa ine ndinkawayankhula iwo mu dzina lake Yehova. Iye anati tsiku lina, Yehova anayankhula ndi ine, ndipo anati, ndiwapatsa iwo chizindikiro. Namwali adzayima, ndipo ine ndinatero. Ine ndinangoyankhula izo monga Yehova ananenera. Anati, ndipo ine ndikufuna kuti mudziwe zimenezo. Khoti ili kuti mtsikana wa Chihebri aliyense anapeza nsapato ndi chilichonse chokonzekera kuti akhala ndi mwana uyu. Namwali anali woti adzayima. Ndipo zinapitirira miyezi, izo sizinachitike. Masabata, izo sizinachitike. Pafupifupi zaka 800 zinadutsa, izo zinadzachitika. Koma Namwali anadzayima ndipo anadzabala mwana. Yehova sanamuze konse iye kuti izo zidzachitika mawa. namari wina wambado wako. Iya anangodi namari adzaima. Ndipo hizo zima kazigita hizo. Iye sana nene kuti liti. Iya anangodi na kuti adzatero. Sobano ngati hizo zinga kondweretse kotiri. Kodi ine ndinga kare mboni yake yotsatira. Ndikufuna kumuchitira iye umboni. Mboni yotsatira. Lonjezo la mau la tsiku lino ndilimene ine ndikuchitira umboni. Pakubadwa ngati mnyamata wang'ono mu Kentucky, ine mumaziona izo pa makadi apemphero ndi chilichonse. Wala kuja kunadzaima pamenepo. Ine ndinawawuza mayi anga ndi abambo anga monse kudutsa mu mbado. Ndikudalira kuti izi sizikumveka mwandikha, koma ndikungoima ngati mboni pamaso pa iye. Uyu ndi iyeyo mumaonekedwe amawu. Ine sindimadziwa zomwe izo zinkatanthauza. Palibe amene ankadziwa. Kumbuyo uko mapira amenewo mukakale kakang'ono kanalibe ngakhale zenera la magalasi monga momwe inu nonse muli nawo lero. Inu munali ndi kachitseko kakang'ono kakale komwe munkakankha kutsegula ngati zenera. Ndipo mawu amenewo kuwala kunabwera mkati. Ine ndinkawauza anthu, ndinkawauza amayi zinthu zomwe ndinganene. Izo nthawi zonse zinkachitika mwanjira imeneyo. Iwo sankakhulupirira izo. Iwo ankati sizili chomwecho. Koma pafupifupi zaka sati zitatha, Mulungu anatsimikizira izo kwa kutsimikizira kwa sayansi kuti izo zinali chomwecho. Izo zimakhala chomwecho chifukwa ndi lonjezo. Pa mtengo pa usinkhu wa zaka 7 pamene liwu linayankhula ndi ine ndipo linati, usadzasute kutafuna kapena kumwa kapena kuyipitsa thupi lako. Ndipo ine ndili pa khomo la wogulitsa mowa. Sindinkadziwa nkomwe chimene Bible linali. Osati mochuluka kuposa mawu chabe. Mwina tikanakwanitsa kupeza kale ndala ya zochitika, koma osati Bible mimba mwathu. Wopanda kalikonse koma Mulu wa. Sikuti ndikuyankhula motsutsa anthu anga, koma Mulungu akudziwa zonse za izo. Panalibe njira nkomwe. Anthu anga apatsogolo panga. Kumbuyo kwake anali akatolika. Iwo onse sanakwatire ku charichi ndipo anapita kutali. Ndipo kunalibe chipembedzo nkomwe. Ife sitinkapereka tcheru chilichonse kwa izo. Koma iye anandiuza ine zomwe zikanati zidzachitike kuti sindinkayenera kuti ndidzasuke kapena kumwa kapena kuyipitsa thupi langa mwanjira iliyonse. Padzakhala ntchito yoti ndidzachite ndikadzakula. Chabwino, izo zinali zaka ndi zaka zitatha izo. Ine ndinadziwa bwanji kuti ndikanadzakhala mtumiki. Ine ndinkadena nalo lingaliro la mtumiki. Koma izo zinadzachitika muli monse. Izo zikusonyeza kuti iye amasunga mawu ake. Zaka 17, iye ataonekera kwa ine mutchire. Ife tikupeza kuti tsiku lotsatira zidachitika izo, iye anandionetsa ine mlatho wooloka mtsinje ukudutsa iwo. Anandionetsa amuna 16 akugwa pa iwo. Ine ndinawawuza amayi, nditakhala motsamira mtengo, ndinayang'ana pa izo. Iye anati, iwe unakagona wokondedwa. Ine ndinati, ayi ine sindinatero amayi, ine ndinaziona izo. Ndende zaka 17 kuchokera tsiku limenelo, mlato wa manispo ku Jeffersonville unadutsa mpaka ku Kentucky. Ndipo wachi 7 ndipo amuna 16 anataya moyo wawo pa iwo. Ndende basi monga izo zinanenera. Totero bambo kusakhulupirira akhala akundiyesa ine nthawi yonseyi. Ndipo mulole ine ndingoyitanira tcheru kwa wosuma mulandu wa khungu uyu za Yesu kukhala pano ali ndi zipyera za misumali mdzanja lake. Iye sananene konse chinthu ngati chimenechi. Iye anati pamene iye azidzapotoloka kuchokera kumwamba kuti bondo lililonse likuyenera kudzagwada, kuti diso lililonse lidzamuona iye, ndipo lilime lililonse lidzamuvomereza. Iye anangolonjeza kuti adzapereka mphamvu ya mzimu ndi kudzatsimikizira mawu ake a Mariko ndi kuzomwe iye akanati adzachite. Iye samatero basi, iwo samamvetsa izo basi. Tsopano pa maziko azokambirana izi masanano ndi ife kukhala zomwe ndikuyenera kusiya. Mukundiona ine ndikutsegula masamba awa alemba ndi zinthu. Ine ndiyenera kuti ndizibweretse izo, koma ndikuganiza kuti tayandikira mokwanira tsopano kuti tizimvetse izo. Tsopano iwo sakukhulupirirabe izo. Yesu analonjeza kuti monga zinali masiku a Noa, ndipo monga zinali masiku a Loti, zidzakhala mu tsiku lotsiriza. Ife tili nazo izo. Izo zili pano. Izo zatsimikizidwa kale. Basi ndimalemba angati mumbado wa Sodomu chimene chinachitika kwa Abrahamu tikanadzabwereranso ku mbewu ya chifumu ya Abrahamu imene ili mwa Khristu. Khristu akubwerera mu maonekedwe a mawu, akugwira ntchito mwa anthu ndi kusonyeza zizindikiro zimene iye analonjeza kuti izo zikanadzaonetsera, izo zikanadzatero. Iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo. Mulungu analonjeza izo.
ndipo Mulungu adzasunga lonjezo lake. Ndipo tsopano zakapang'ono zapitazo, ine ndinakuwuzani inu kuti iye anayankhula kwa ine ndipo anati padzakhala magawo atatu a utumiki uwu. Ndipo limodzi la ilo lidzakhala pa kuwagwira anthu pa dzanja. Ndipo madzadziwa chomwe vuto lawo linali. Ndiye ngati akukumbukira zimenezo ndithudi. Kodi ine sindinakuwuzeni inu ngati ndidzakhale woona mtima kuti iye anandiwuza ine zidzafika podzachitika kuti ndizidzadziwa ngakhale chinsinsi chimene chinali mu mtima mwawo? Kodi ine ndinakuwuzani inu zimenezo? Ndiye ngati akukumbukira zimenezo? Kodi izo zinadzachitika? Izo sizinachitike tsiku lotsatira, izo zinali zaka mtsogolo, koma izo zinadzachitika. Ndipo iye anayankhula kumunsi pa mtsinje, iye anati, monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa kudzalengeza kudza kwa Khristu, kumapeto kwa utumiki wake, Yesu anabwera. Ndipo monga Yohane anatumidwa, chomwechonso utumiki wako udzatsogolera kudza kwa chiwiri kwa Khristu. Ndipo pakhala pali chitsitsimutso chakonsekonse pakati pa anthu a Mulungu, kudutsa pa dziko lapansi mu zaka 15 zapitazi, chitsitsimutso chachitali kwambiri. Wa zambiri yakalali Yesu amadziwa kuti palibe chitsitsimutso chomwe chimathasa ka zitatu. Ndipo izi ndi zaka 15. Ndipo taonani mpingo lero, iwo wazizira. Ife tikuyembekezera kudza kwake. Iye akudzitsimikizira yekha, akuonetsera. Tsopano zinthu zonsezi zachitika. Iye analonjeza mmenemo kuti uzidzadziwa chinsinsi cha mtima. Tsopano gawo lachitatu ndikungoyamba kumene mu utumiki. Tsopano ine sinditenga nthawi kuti ndipite mmenemo, chifukwa ine ndikuganiza sindikuyenera kutero. Koma ambiri a inu pano mukudziwa za izo, mwaona, za zomwe zinachitika. Tsopano pamene ine ndinakuwuzani inu, pamene ine ndinabwera koyamba ku mzinda wa Kansas kumusi kuno, ndi kumusi mu Arkansas, kuti zinthu izi zikanadzachitika. Ndipo ndi izi apa, ife mboni zamoyo kuti izo zinachitika. Mulungu anena kuti zidzachitika, sananene kuti zidzachitika nthawi yomweyo. Iye anati izo zidzachitika. Mariko 16 anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati ine sindine wokhulupirira, ndiye chifukwa chiyani mawuwawa atsimikiziridwa kukhala choonadi? Ngati inu simuli wokhulupirira, ndiye chifukwa chiyani Mulungu anakupatsani inu mzimu woyera? Inu mukhoza kukhala ndi ziwonetsero za mitundu yonse, mukhoza kuchita kuyankhula malilime ndi kuchita zinthu monga anthu amene ali ndi mzimu woyera. Koma ngati icho sichili china chake chenicheni mu mtima mwanu, icho sikidzabweretsa konse mawu amenewo kumoyo. Koma ngati chili chinthu chenicheni mmenemo, miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu amenewo sangalephere. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati wadzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ndipo inu mwawaona ena akuchira. Iye sananene kuti adzachira nthawi yomweyo. Iye anati iwo adzachira ngati adzakhulupirira izo. Ndiye angati amene amva kuti ndi choonadi? Ndiye angati amakhulupirira kuti mawu a Mulungu akadali woona? Iwo amangotanthauzidwa molakwika kwa anthu. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo? Iwo amangotanthauzidwa molakwika. Tsopano wosati mbuyo masiku a Luther, wosati mbuyo masiku a Paulo, wosati mbuyo masiku a Noa, ndipo ni zina izi, wosati zaka 15 zapitazo pamene ine ndinakuwuzani inu zinthu izi zikanadzachitika. Koma lero mu Topeka, Kansas, tsiku lino, ola lino, miniti ino, tiyeni tiyitanire mawu a Mulungu kuchionetsero. Iye analonjeza izi zidzachitika masiku otsiriza. Tsopano kodi inu mukukhulupirira kuti iye amasunga mawu ake? Iye akuyenera kusunga mawu ake kuti akhale Mulungu. Iye akuyenera kuti achite zimenezo. Iye ayenera kusunga mawu ake. Tsopano kodi iye analonjeza monga zinali mmasiku a Sodomu? Izo zidzakhala chinthu chomwecho pakudza kwa mwana wa munthu, kuti iye akanadza adzaululidwa mmasiku otsiriza monga iye anachitira kwa Abrahamu ndi mbewu yake ku Sodomu? Kodi iye analonjeza zimenezo? Luka mutu wa 17 ndime ya sate, inu mukhoza kuwerenga izo. Tsopano iye analonjeza izo. Iye anati izo zidzachitika. Yesu anati malemba onse akuyenera kukwaniritsidwa, zonse zimene iye analonjeza. Kodi iye analonjeza mu Malaki 4 chimene iye akanati adzachite masiku otsirizano? Kodi mwansanga izi zikadzachitika, moto udzabwera ndi kudzamuwotcha wosakhulupirira, ndipo olungama adziyenda pa phulusa la wosakhulupirira kukonkulondola.
chabwino ife tiri pano pa khomo sobano basi kusefukira kwakukulu kusanabwere kodi analonjeza chiyani basi kuturuka kwa Noa kusanachitike kwa Noa kapena Mose akubwera kudzawatulutsa ana Israeli chinachitika ndi chiyani basi kusanati kubwera kwa Yesu chinachitika ndi chiyani Yohane sinamubweretse iye kuti adzachitire umboni ife tinali naye iye pansi apa koma osati kudzachitira umboni momwe iye anayitanidwa kuti achoke ku theology yonse yatsiku limenelo kuti apite mchipululu chifukwa iye anali woti adzamuzindikire iye ankayenera kuti adzamuzindikire mesiya chabwino ngati ife tikanapita ku sukulu kwa abambo ake anati tsopano ndine bwenzi lalikulu la abambo ako iye anali munthu wokalamba wamkulu ine ndimamukonda iye ndipo ine ndikudziwa tsopano kodi mbale Jones si mesiya ameneyo tsopano ino mukudziwa Yohane iye ali mwaona iye anadzilekanitsa yekha pa usinkhu wa zaka 9 iye anapita mchipululu chifukwa anali wokonda chipululu mzimu wa Eliya anali pa iye ndipo mzimu wa Eliya sanali Eliya iye anali munthu iwo anali mzimu wa Mulungu uli ndi mawu amenewo mu tsiku limenelo ndipo iye anapita mchipululu kenako pamene iye ankatukukako iye ankayenera kuti amuzindikire Khristu osati munthu wabwino koma pa iye amene iwe udzaona mzimu kutsikirapo osati munthuyo anali mphunzitsi wopambana osati munthuyo anali wofunika kwambiri mu dziko mu tsiku limenelo koma paye pa mzimu woyera mwini wake udamuzindikira kuti ndi mawu mawu iwo eni omwewo anawazindikira mawu tsopano iye analonjeza izo masiku otsiriza Yesu akanadzachita adzakhala yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse kodi ino mukhulupirira izo tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi yokha khalani ndi chikhulupiriro musakayikire khulupirirani Tikuthokoza Ambuye chiyabwino yali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse mukhulupirira izo tsopano kodi iye analonjeza chiyani kuti adzitsimikizire yekha mwa munthu thupi la munthu monga iye anachitira kwa Abrahamu pamene mwana wa munthu akanadzakhala mwana wa munthu osati mwana wa Mulungu tsopano mwana wa Mulungu mwa mwana wa munthu mu Ezekieli mutu wa 1 ndime ya 2 Yehova anamutcha Ezekieli mwana wa munthu ndende chimene Yesu anadzitcha iye mwini ili mukumvetsa zimenezo kupyolera mukuphunzitsa kwa msabatayi tsopano taonani kodi mwana wa munthu ndi chiyani zauneneri kodi malaiki folo anali chiyani kudzakhala meneri kodi zinthu izi zinali chiyani zoti zidzachitike masiku otsiriza tsopano iye sananene kuti liti iye anati izo zidzachitika ndipo izo zinachitika tsopano inu ngati iye akadali mwana wa Mulungu mwana wa munthu wokonzeka kuti aululidwe masiku otsiriza pa mpando wa chifumu wa Davide monga mwana wa Davide mwaona penyani ndiye ngati iye ngati izo zilizoona iye analonjeza zimenezo iye ndiwokakamizika kumawu amenewo iye ndiwokakamizika kumawu amenewo tsopano inu mugwire mphonje ya chovala chake ndi chikhulupiriro chanu ndipo ndapanga zodzinenera izi ngati izo zili za Mulungu izo zidzachitika ngati izo sizili za Mulungu izo sizidzachitika ndipo ndizo zokha zomwe zilizoona muone ngati izi zili ife tili pakati pa wokhulupirira kapena ayi tsopano inu mukuyenera kukhala wokhulupirira chimodzimodzi monga ine ndili wokhulupirira inu mukuyenera kukhulupirira izi kuti ndi choonadi ngati inu mukukhulupirira izo zidzachitika tsopano pempherani aliyense wa inu mukhulupirire mwa njira yanuyanu tiyeni tiyambire mbali imodzi kungokhazikika kumbali imodzi ndipo basi ine ndikufuna mbali iyi chakuno kukhoma pena pake inu mukhulupirire khalani ndi chikhulupiriro musakayikire mungokhulupirira munene Ambuye musangane pa ine tsopano mwaona inu mukhoza kuyang'ana pa ine koma onani mulole chikhulupiriro chanu chiyang'ane kupyola pamenepo inu mukhoza kuyang'ana kwa ine ndi maso athupi koma muyang'ane pa iye ndi maso anu achikhulupiriro kuti iye ndi mawu amenewo
ndipo iye wangosintha chigoba chake maona kuchokera kuzomwe sizingakhoze kuoneka kukhala zomwe zalengezedwa mwantheradi mawu osandulika thupi khalani ndi chikhulupiriro tsopano musayendeyende tsopano mukhale chete kwenikweni molemekeza inu mukhoza kuyendayenda kamphindi koma mukhale chete kwenikweni molemekeza tsopano ndi icho ndi chani ndi mphatso mphatso sikutenga ngati lupanga ndi kupita kumenya ndi kukankha ndi kukoka izo sindizo ayi mphatso ndi kungodzichotsapo wekha pandirapo kuti mzimu woyera ukhoze kugwira ntchito muthupi la munthu musamayesere kunena ulemerero kwa mulungu ine ndi mphatso ine ndili ndi mphatso aleluya inu simudzayipeza konse iyo ngati mutangodziwa momwe mungadzilolere nokha kuchokapo izo zili ngati kukoka giya mukona dzisinthireni nokha kupita muchikhulupiriro kuchoka kukusakhulupirira mungogwereza kagiya kakang'ono kumbuyo uko kunena chabwino ine nthawi zonse ndakhala ngati wokayikira koma kwenikweni tsopano ine ndikukhulupirira tsopano tsopano muone chimene chiti chichitike ndiye mungochita izo kamodzi ndi kuona chomwe chingachitike mungopemphera ndipo ine ndimayesetsa kuzichotsapo ndekha kuthenga kukakhala mphatso mphatso kwa kuti mawu akhoze kudzizindikiritsa okha ndi monga Hebrew 4:12 amati kuzindikira kudziwa maganizo a mu mtima mupempherere chilichonse chomwe chili chokuvutani inu mupemphere ndipo mungoti mulungu ine ndi wosowa mwamunayo sakundidziwa ine koma ndine wosowa mu dzina la Yesu Khristu mwana wa mulungu kwa ulemerero wa mulungu ndimolingana ndi mawu a mulungu omwe ndangomaliza kumene kuwalalikira ine ndikutenga mzimu uliwonse muno pansi pa ulamuliro wanga tsopano zilibe kanthu zomwe zingachitike pakhoza kukhala china chake chingachitike mu miniti yokha pali wotsutsa wakhala pano ndipo ine ndikungoganiza kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike mukuona chotero mungokhala molemekeza kwenikweni chilichonse chikasokonezedwa mungokhala bata inu mukhale bata kwenikweni mulole munthu ameneyo achite zomwe iwo ati achite muone zomwe zichitike aloleni iwo asunthe ndipo muone zomwe zidzachitike inu muona ngati iye ali mulungu kapena ayi inu muyenera kumuona iye mu nkhondo inu mwamuona iye mu machiritso mupyenyeni iye mu nkhondo satana akuyesetsa mwakukhoza kwake kuti achite izo koma mungomulola iye kuti achite izo kamodzi muone chomwe chiti chichitike pali munthu wina wakhala apa amene wakhala akuvutika wakhala pansi apa mwamuna ndi mkazi wake mkazi akupemphera mwamunayo akumupempherera iye ndi chikhalidwe cha manjenje mitsempha pa nkhope iye ali ngati mkazi wonenepa kwambiri mwamuna wake wavala malaya woyera iye akusanjika manja ake pa iye izo nzoona kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zili zoona ngati izo ndi zimene inu mukupempherera musadandaule izo zisiya ndi lonjezo ngati mungakhulupirire inu munakhudza chovala chake pali dona wakhala kumbuyo kuno kumbali iyi iye akuvutika ndi vuto la chikazi ine ndikuyembekeza iye o mulungu akazi a Reed inu mukudziwa kuti sindikukudziwani inu koma izo nzoona sichoncho izo inu mumapemphera ambuye mundichitire ine chifundo iye watero izo zikusiyani tsopano inu mungokhulupirira ndi mtima wanu wonse musakayikire inu mukhale ndi chikhulupiriro apa pali dona wakhala pomwe apa kumapeto wapala chipewa chooneka chakuda chaching'ono iye akupempherera ndi vuto iye ali ndi vuto kodi inu simukukuona kuwala uko kwapachikika pa iye apo mukuona iye waweramitsa mutu wake pansi iye ali ndi vuto ndi maondo ake iye anavulaza maondo ake anagwa ndipo anakuiteka maondo ake mukuona ine sindikumudziwa iye mulungu akudziwa zimenezo koma izo nzoona sichoncho izo dona apa ika dzanja lako pa dona wotsatira uyo wakhala pa iweyo bwera molunjika kwa iye iye akuvutika ndi vuto la manjenje ndipo vuto la manjenje limenelo la iye ali ndi vuto la diso ndipo masowo anachitidwa operation zomwe zinayambitsa izo uko nkulondola sichoncho izo kweza dzanja lako ngati iwe ungakhulupirire dona wina uyu wakweza dzanja lake mwamba pomwe apo pambali pa iye zakhala ngati zamukondoweza iye koma chifukwa ngati iwe ungathe iwe kukhulupirira kuti mulungu akhoza kunduza ine lomwe vuto lako lili ilo lili molumikizira mapazi mwako ngati izo zili zoona baibitsa dzanja lako monga choncho Chabwino. Kodi ya nati iye akanatsa chita chiyani? Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mukhulupirira zimenezo? Apa pali mwamuna wakhala patsogolo panga. Iye akuvutika ndi nyamakazi. Iye kweni kweni sindikudziwa ngati iye amva izo kapena ayi. Ndi mwamuna wa usinkhu wanga. Iye amavutika ndi nyamakazi. Iye sochokera kuno. Iye ndochokera ku mzinda wa Kansas. Kodi inu mukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu? Kodi inu mukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine chimene dzina lanu lili? Bambo Francis, inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Iye amayesetsa kuti akubeni inu kwa izo bwana. Ndipo iye inu mumaganiza kuti ndikutanthauza munthu wina. Koma munali inuyo. Ndipo pamene ine ndinanena zimenezo, kumvelera kwa chilendo kwenikweni kunabwera pa inu. Kokoma kwenikweni ndikofunda. Ngati izo zili zoona, bayipitsani dzanja lanu monga chonchi. Komanso akazi anu akhalapo, iwo ndi akazi a Francis. Iwo amavutika ndi nyamakazi. Ndipo iwo ali ndi vuto ndi maso awo, ndi vuto ndi makutu awo. Nkulondola uko. Uko nkulondola. Ndowana wakhala pafupi ndi iye, pafupi pomwe ndi iye apo. Iye akuvutika ndi mitsempha yotupa. Kulondola. Iye ali ndi china chake cholakuika mkati. Mtundu wina wa ndi vuto la chikhodzodzo. Iye ali ndi vuto la chikhodzodzo. Iye na yenso akuchokera ku mzinda wa Kansas. Akazi a Greg. Uko nkulondola. Ngati ine ndili mlendo kwa thunthu kwa anthu inu, kwezani mwamba manja anu monga choncho, kuchitira kuti ine ndikutanthauza kwa anthu awa pano amene anayitanidwa. Kwezani mwamba manja anu, anthu inu amene mwangoyitanidwa kumene ndiye, ngati ndine mlendo. Ndi chiyani chimenecho? Mulungu yemweyo amene anabwera pansi muthupira munthu, ndipo anadya nyama ndi kumwa mkaka. Ndipo Yesu anati, ndipo Abrahamu anati kani, kuti iye anali Elohim, Mulungu akuonetseredwa muthupi. Yesu anati, monga amene zinali mutsiku lija, kuti Yehova, mwana wa munthu kachiwiri, maonekedwe a uneneri. Monga iye anali adzabwereranso masiku otsiriza, basi matupi anu asanasinthidwe. Ife sitingathe, mwaona, Sara anakhoza kumulandira mwana ameneyo muthupi limenelo. Iye akanatero, Abrahamu sakanakhoza muthupi lake. Thupi lake linkayenera kusinthidwa. Chomwe chonso lathu lidzatero kuti tidzamulandire mwanayo. Atengeni mawu, ndipo iye ndi mwana. Iwo ndi mawu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tsopano weramitsani mitu yanu mphindi yokha. Mwabwinobwino ndi mtima wanu wonse. Kodi Mulungu ndi wolungamitsidwa popanga malonjezo amenewa? Kodi inu mukukhulupirira kuti mawu ake ndi choonadi? Kodi inu mukukhulupirira kuti mboni izi ndi mboni zabodza chabe? Kuti iwo analibe chikhulupiriro kuti akhulupirire izo pachiyambi? Inu ndi nduna ndipo inu ndi woweruza. Nduna iliyonse ikuyenera kupanga malingaliro ake. Woweruza akuyenera kupereka chigamulo. Kodi inu mwapanga malingaliro anu kuti mawu a Mulungu amaliko 16 ndi choonadi? Ngati inu mwatero, kwezani mwamba dzanja lanu. Ine ndabweretsa mboni poonekera. Zomwe zinabwera mwanjira yomweyo, monga iyi, masiku otsiriza. Ndipo satsimikizira kuti mawu a Mulungu anali woona. Ndipo mawu a Mulungu amalonjeza izi masiku otsiriza. Ndipo ine ndili pano. Ndipo inu muli pano. Pamaso panu. Kudzatsimikizira zina zonsezo za izo. Aliyense wa inu. Aliyense wa inu akhoza kuyitanidwa modzi ndi modzi monga choncho. Ngati inu mutakhulupirira izo, afunseni anthu awa, muyankhule nawo iwo, kumene mzimu woyera wawayitana. Kodi inu mukuchita chiyani tsopano mʼbale Branham? Yesetsa kuti ndichoke kwa iwo. Iwo akungokhalira kumachitika paliponse mchipindachi. Iwe umangoona izo zikuthwanima. Maona ndi zimenezo. Ine ndikuyesetsa kuti ndikufikitseni inu pokhulupirira izo. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Mukhulupirire izo. Iye ndi walungamitsidwa kolemba izi. Iye wazitsimikizira izo. Ndipo watsimikizira kuti ndi choonadi. Iye ananenera izo zakasadwe zapitazo. Ndipo watsimikizira izo lero. Iye ananenera izo zaka 2000 zapitazo. Ndipo watsimikizira izo lero. Mawu ake ali choonadi. Ndipo mawu aliwonse a Mulungu ndi wodzozedwa. Ndipo onse iwo ndi choonadi. Ndipo Maliko 16 anati, iwo adzayika manja awo pa odwala ndipo iwo adzachira. Woweruza. Kodi chigamulo chako ndi chiyani mukhoti lino masanano? Kodi Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Kwezani dzanja lanu. Kodi ndinu wokhutitsidwa mokwanira kuti Marko 16 ndi choonadi?
Mawa Yesu Kristu.
If they lay their hands on the sick, they can recover.
You adzajira. Kweza ni manja anu.
Yes, Satana.
Wewe nela usibita. Bambo kusakubilira. Yoribe sanchira bagari batu. Bambo kukaigira. Kamena bambo kusabilira. Yine sinde kusama ala kuti yuzo zile ngantayo itali banji. Yuzo sinzajitika. Kodi inu mugundicha ine wokuru bilira. Kweza ni mwamba zanjaranu. Kati inu mugute. Dine wokuru bilira. Ine diku bempelelani inu. Ndika manja bayinu. Kodi inu mugukuru bilira. Kudabusa anu banu. Ndi wokuru bilira. Kweza ni mwamba manja anu. Ndi adumigi wokuru bilira angati amene alikunja uko. Kweza ni mwamba manja anu.
Nendiwa fursa
oru nigira ukubirira kudabwele gunu mini diyoka. Odi hizo zilibu inabusa zangwiro. Ine likufuna ntumigari yense mujibinda jino. Ya mwari ukubirira. Abwele gunu ndipo adzai mendi ine kwa mpindi jabe. Ine likufuna ukubirira eni tobano. Kumbugirani ife sili kufuna oziba ngitza kukubirira. Ife likufuna ukubirira eni. Bwela ni kuno ndipo mudzai meba nsanja. Tiwo na jina jage chikujitika tobano. Ine ndiku kubirira inu munanduza ine chonadi. Sobano kumbugirani. Mwaka jatekeke ni kweni nini diyoka. Pamene hatu nigia wagu bwela. Nika nikufuna kulindi nene jina jage kwa ina. Sobano chiani. Chita chitike ndi chiani. Zojita zanu. Kujogira kuzojita zanu.
Ina wagea na zemira.
Izo zribino. Zojita zanu. Kuyambira pano. Zikola chikamulo janu. Yangara kukubirira zimenezo. Kweza ni mwamba zanjalanu. Soba nari yensa amene alindi. Amene alindi kari ya bengero. Mirirani kuzanjala manja hapa. Pita nimbali hii. Inu. Hari yensa wa inu muganjira kanu. Mimirire kumanja kwa ganjira kanu. Kuzanjala manja la ganjira kanu uko. Soba no iyo amene alikumbali inayo uko. Awene la kudia rugire mbali hii. Chabwino. Onse awa kumbali hii. Amene alindi makada ya bengero. Mimirire muganjira aka. Monga jonchi. Kuzanjala manja. Imene yuko za kukala mbali ya kumanzere. Ndikubebesa. Mbali chapa. Yuka mbali ya zanjala manja yanu. Izo ndi mbali ya zanjala kumanzere lanu. Sobano bwerani. Mozungulida monga joncho. Zabangeni nzere wanu. Sobano hatu nijino nsenu. Bwerani guno. Ndibo muzabangeni nzere iwiri. Luta mbali. Nizere iwiri. Kujogira mbali. Kuzungulida apa. Ndikuzungulida apa. Ari yense wa inu. Sobano ndi angada ayu kukubirira. Kweza ni zanjalanu. Nena ni. Sobano kena yenso ine ndikufuna kuti. Mwone te murungu kuti ine. Ndikukubirira mantera. Kuti mari wa 16 ndi chona di. Kweza ni mwamba zanjalanu. Ine sobano ndikufomereza izo. Ndi angada kunja uko. Amene sakala munzira wa pembero. Akala wa pembelera wa. Amene ali munzira wa pembero. Ndipo gululo nsela yife pamodzi. Ndikala tukubembera ngati okubirira. Kweza ni mwamba zanjalanu. Sobano tieni tibempere. Ambuye Yesu, inu ndinu murungu. Inu ndinu wankuru inendine. Osa di inendinari. Kabena inendizakara. Inu ndi inendine. Tensi ya sobano. Balibe mpambu imene inga ime banjira yanu. Inu ndi murungu. Ndipo balibe wina wonga inu. Inu muma bangitsa mawanu kudatsimikiziridwe. Inu matsimikizira izo kwa ife. Kubyorera mwambo ni masanano. Mumulandu uu. Juna izi. Kumanso balo ili. Ndiyo eru zamene ata zakare. Nifele peleka mulandu mwajirungamu. Dade engazome ndani wanena. Dade engazome wosuma mulandu wanena. Dade engazome mboni zake zanena. Nifele nazibele tanso izo ndi mboni wamboni yote tezera. Ndiyo ye watsimikiza kuti murungu. Ndiyo lunga mabonena maneno awa. Chifuka ye ama wanilita izo. Kwa wakubirira. Ndi mboni zambiri kukosa mamwe wosa kubirira. Anga bwele tere mboni. Soba no ifele kujua kuti izo nzona. Izo simango kwele ngadi andu. Ayo uza iwo. Kudindi olondola. Mawa murungu kukala jonadi. Erega nambuye kudari yense akamadutsa munzere uupano. Adate, amuna awa ima apa. Ine, ndikazajo kapo. Nina kweza mkanena kudi bale bwana. Manaika manjapa iwo. Kuma ine nikufuna antu hadziwe kudi abusawa. Halindi ufuru ojuru kabasi. Kuda sajike manjapa odwala. Mongari yense amajitira. Iwo sagu enela kudikirira mpaka mpangeri wina. Wantau ya badera akazabwela. Kuma abusawa omwe. Halindi ufuru oika manja pa iwo. Murungu peregani kuti munthu ali yense amene adadutse munzere wa manja uwu pano lero amene anayitanidwa ndipo anadzozedwa ndi Mulungu kuti adzayike manja pa odwala. Ife tikudziwa kuti tilibe manja oyera koma sitimadziyang'ana tokha. Ife timayang'ana pa nsembe yathu Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse yemwe akukha magazi pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu tsopano kuti atiyeretse ife. udakwaliritse ntchito yake. Perekani Ambuye kuti mwamuna ali yense mkazi nyamalala pena mtsikana amene ati adutse pano achoka pa nsanja iyi akusangalala chimodzimodzi monga ngati kuti anali abwino ndi amphumphu. Perekani izi mulole chigamulo cha nduna izi chomwe iwo akuti chinali iye analungamitsidwa ndipo mulole tsopano chiweruzo chimene adzapereke chidzakhale chochita chawo kuyambira pano. Thandizeni ife Mulungu mudzina la Yesu Khristu, amen.
Mbale Roy Borders kapena wotsogolera nyimbo wina ngati inu mungabwere kuno mphindi yokha ndi kudzatsogolera. Sobano ndi maso anu otsekedwa. Sobano mungolowa munzere pamene nzere wanu kubwera. Bwerani mudzadutse apa. Ife tinapemphera aliyense wa munawa. Chifukwa chimene ine ndawayikira iwo pamwamba apa chinali ichi. Sobano inu chapa mukuyenera kutsikira mbali iyi ndi kulowa munzere ndi awa. Ndi awa apa pamene iwo akutuluka mwaona kulondola. Sobano mungodikira mpaka iwo mudikire mpaka iwo achoke. Mudikire mpaka nzere utuluke. Kenako iwe dona. Pomwe apa Mulungu mudikire apa mwaona mudikire apa pomwe mwaona wothandizira ena inu muwathandize iwo pamenepo mwaona inu mukuyenera kulola mizere iyi ituluke mizere iyi ituluke ndipo mzere uwu uwatsatire iwo mwaona kubwera modutsa. Sobano ngati inu mukudutsa apa mukungotenekera kungoganizira mungochoka pa nzere iyi zikhoza kukupangitsani inu kuyipiraipira koma ngati mubwera kudutsa apa mukukhulupirira palibe chimene chili chichotse izomwe inu. Ndiyangati amene akudziwa kuti kuchokera mu izi ino ndi nthawi yokhazikitsa. Inu amene muli pa nzere nenani izi ndi zimenezo. Ine ndikukhulupirira izo. Palibenso kudandaula za izo. Izo zatha pompano. Ine ndawalandira mawu a Mulungu. Ngati inu simutero musabwere pa nzere tsopano. Inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ndipo mubwere. Mulungu adzitsimikizira yekha mwa mawu ndi mboni ndi mlandu zomwe zilipo pakati pano yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Palibe china chotsalira koma kuyika manja pa wodwala ndipo iwo adzachira. Pano pana zibusa anu. Inu mukudziwa kuti iwo ndi okhulupirira. Iwo ndi abusa anu. Ndipo ine sindikufuna kuti inu mukhale ndi lingaliro lakuti ine Woro Robatsi kapena wina wake ndi munthu yekhaya amene anadzozedwa kuchita izi. Mtumiki aliyense anadzozedwa kuti azichita izo. Wokhulupirira aliyense kaya iye ndi mtumiki kapena ayi ndi wodzozedwa kuchita izo. Munthu aliyense amene amakhulupirira ali ndi ufulu woyika manja pa odwala ndipo iwo adzachira. Ine sindikunena kuti abusa anu kapena aliyense angamakhale akukhala ndi mphatso yozindikira za mu mtima. Iwo sakuyenera kuti azichita zimenezo. Amenewo simayitanidwe awo. Amenewo simayitanidwe awo kuti azichita zimenezo. Zimenezo amayenera kukhala mmodzi mu mbado. Koma ife tikupeza kuti inu munayitanidwa ngati wokhulupirira. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo. Izo sizikuloza munthu aliyense. Iwo amene akhulupirira. Inu mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse tsopano. Mbale Roy inu mutsogolere nyimbo kungokhulupirira aliyense mupemphero. Atumiki pamene iwo akudutsa mwike manja pa iwo. Ndipo anthu ndi abwenzi pamene muzidutsa apa musakhale ndi kukayikira kumodzi malingaliro anu. Muzingodutsa pa nzere mawita kunja kuno ndi kuti izo zakhazikitsidwa. Tsopano kumbukirani inu munali woweruza pa mlandu uwu. Inu munakweza mwamba dzanja lanu kuti munali ndi chigamulo chanu. Aliyense amene akumvetsa anene ameni. Inu munali ndi chigamulo chanu. Tsopano zomwe mungachite kuyambira pano zidzatsimikizira ngati munanena zoona kapena ayi. Chanu chiweruzo chanu chidzatsimikizika pa zimene mukachite kuyambira pano. Izo zidzakhala. Inu mudzakhala woweruza ndi wogamula. Ngati inu mukukhulupirira izo moona, izo zikuyenera kuchitika. Ngati mukudzipangitsa kukhulupirira, izo sizidzachitika. Chifukwa izo zimatsimikiziridwa ndi mawu mwakukhalapo kwa Mulungu. Ndi chilichonse chimene chilipo. Kodi pali chilichonse chomwe chatsala kuti chichitike? Ngati iye angabwere pomwe pano madzulo ano. Kodi iye angakuchizeni inu?
Ayi.
Iye anachita kale izo. Mukuona? Iye ali zonse. Palibe chinthu chomwe chatsalira choti chichitidwe tsopano. Iye wadzitsimikizira yekha apa mwa mawu. Watsimikizira chilichonse. Chinthu chokha chimene inu mukuyenera kuchita. Mwapanga malingaliro anu. Mwaumva mlanduwo. Mwapereka chigamulo. Tsopano bwerani ndi kudzaonetsera chiweruzo chanu. Amen. Mulungu akudalitseni inu.
Chabwino.
Mukhale mukupemphera tsopano abale ndipo mulole aliyense wawothandizira awalole anthu azibwera. Imirirani pafupi pang'ono tsopano mwamuna aliyense amugwire mwana ameneyo mugwire aliyense. Mwamuna aliyense agwireni anthu amenewo.
ndi chikhulupiriro chanu. Tsekani maso anu.
Only believe, only believe, only believe, all things are possible.
Tsopano kodi mungayimbe iyo mwanjira iyi tsopano ine ndikukhulupirira pakati pano ine ndikukhulupirira izo ndino matero wezani dzanja lanu menani ine ndikukhulupirira izo kwenikweni zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira.
Ntawi ina yapitayo pafupi zaka 15 zapitazo ine ndikukumbukira usiku wina ndikuyitanidwa kuchipatala kwa mnyamata akufa ndi diphtheria yakuda. Panali mtima unali utayipa pa iye ndipo abambo ankapitilira kumabwera ku msonkhano kuti kuda anditenge ine kuti ndipite ndikamupemphelere nyamatayo. Ndipo nyamatayo anali pafupifupi wa 15 zaka 16 zakubadwa ndipo ine ndinali wotanganidwa kwambiri sindikanatha kuchita izo. Ndipo tsiriza ngati mutengera izo kwa mmodzi kenako ndi winayo ine mukudziwa chotero abambowo anangogwiritsitsabe kumadikira mpaka nthawiyo potsiriza usiku wina utatha msonkhano ine ndinapita kuchipatala. Chabwino adokotala anandiwuza ine kuti sindingathe kukalowamo. Iye anati chifukwa mnyamatayo ali ndi diphtheria pa iye ndipo inu ndi mwamuna wokwatira ndipo inu simungalowemo ndikukatenga kachirombo kameneko. Chabwino ine ndinamupempha iye chonde mungondilola ine ndilowe mkati. Mwamunayo anali wakatolika ndipo ine ndinati kodi ndinu Mkhristu? Iye anati ndine wakatolika. Ine ndinati ngati wansembe yakanayima pano ndikumadza yesera kubweretsa miyambo yomaliza ya mpingo kwa mnyamatayo kodi inu mukanavomereza izo? Iye anati izo ndizosiyana ameneyo ndi wansembe inu ndi bambo wokwatira. Ine ndinati ngati nditasayina chipepala ndikutenga udindo onse? Iye anati ine sindingachite zimenezo bwana. Ndipo ine ndinati chonde ine ndinane na izi ine ndili mochuluka basi kwa anthu amenewo monga wansembe angakhalire kwa inu. Potsiriza anandiveka ine ngati ku Klux Klan ndi zinthu zoyera zimenezo ndipo anadzandilowetsa ine mkati ndipo ine ndinapita kwa mnyamatayo. Iye anali ali chikomokere masiku awiri kapena atatu mtima wake sumagunda basi ine ndinayiwala chimene kukumako kunali kochepa kwambiri osatuluka magazi kugunda ndipo bambo wokalambayo ndi amayi anali atayima pamenepo. Ndipo ine ndinangogwada pansi ndipo pemphero laling'ono lopheka chabe ndinayika manja pa iye ine ndinati ambuye yesu ine ndinagwiritsa ntchito lemba ili inu munati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Apa pali abambo ndi amayi iwo sakanakakamira ndi kulimbikira kuti ine ndisanjike manja pa mnyamata ameneyo ngati zikanakhala kuti samakhulupirira izo. Ndipo ambuye ine sindikanabwera kuno ngati chipongwe ine ndikukhulupirira kuti zomwe ine ndanena ndi kuphunzitsa ndi choonadi. Ndipo ine ndinati ine ndikumudalitsa mnyamata wang'onoyu mu dzina la Yesu Khristu. Muloleni iye akhale moyo. Ndipo pamene ine ndinadzuka bambo wokalambayo ndi amayi anayamba kukumbatirana wina ndi nzake ndikumati kodi izo sizodabwitsa amayi kodi izo sizodabwitsa. Mnyamatayo anali asanasinthe ngakhale pang'ono anangogona pamenepo ndipo ine ndinayang'ana pa iwo. Ndipo namwino wang'onoyo atayima pamenepo iye anali namwino wapadera womaliza maphunziro ndipo iye anali pamenepo akumuyang'ana mnyamatayo ndipo iye anati kwa amayi iye anati ine mungachite bwanji monga choncho ndipo mukudziwa kuti nyamata wanu akufa. Ndipo bambo galambayo ngati kuti iye anali pafupi o, ine ndikuganiza iwo anali 58 usiku wa zaka 60, iwo anadzayika manja awo pamapewa ana mwinoyo. Monga momwe bambo galamba angachitire, iwo anati, mwana, iwo anati, nyamata ameneyo sakufa. Iwa anatero. Bambo anati, ine sindi kudziwa chomwe ichi chinali. Mtundu wina wacho Ezra ntima. Kapena china chake. Anati, kwake, kupuma kwake kwa tsika kwa mbili. Ndipo ndi ntenda iyi, sisi nadziwike po mbili ya kale. Ngati iyo ifika konse mchikaridwe chimenecho. Kuti iye, angabwere renso kachiwiri. Ndipo mbadwa ya kaleyo, inapukuta maso wake. Ndipo inayangana pa iye. Ine sindi dzaiwala konse izi. Iwa anati, uokondedwa. Iwe ugeyangana pa chole mpacho. Ndizimene iwe unaphunzitsidwa kutuziya nganapo. Ine ndikuyangana pa lonchezo limene Mulungu anapanga. Iwo adzayika manja pa odwala, iwo adzachira. Nyamatayo anakwatira ndipo ali ndi ana atatu wa mishonari mu Africa. Izo zimatengera pa zomwe iwe ukuyanganapo. Tsopano pakhoza kukhala ena pano amene ali pano, amene sanapeze khadi la pemphero. Ndinamufunsa mwana kumusuko. Iye anati palibe kukayikira, koma omwe ali ochuluka kumbuyo uko adati omwe sana peze kadi la pemphero. Ndiyo khulupirira ngati ali pano ndiye kuyezani mwamba manjano. Kodi muchita izi pamene tikuimba, tsopano ndikukhulupirira, tsopano Mulungu anali wabwino kwa ine. Kodi inu simutero monga wokhulupirira? Izo sizimapanga kusiyana kulikonse kuti ndi manja andani. Bola ngati ali wokhulupirira. Mukuona kodi mungayike manja pa wina ndi nzake, ndipo ife timba nyimbo iyi limodzi, tsopano ndikukhulupirira. Ndipo mpaka ine ndidzakomane nanu, Mulungu akhale nanu. Ndipo kulondola ikani manja anu pa wina wake ali pafupi ndi inu.
No matter what's wrong, all things are possible. He's called in Jesus' name. Now I believe. Oh, now I believe. I'm not kidding. No, just now I do. All things are possible. Oh, now.
Tsopano nonse amene mukukhulupirira zimenezo, kwezani mwamba manja anu monga chonchi. Ine tsopano ndikukhulupirira izo. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Mulungu akhale nanu moonadi. Akanthe mafunde owopsyeza imfa pamaso panu. Akutengereni inu kuchoka ku chigonjetso kupita ku chigonjetso. Tsiku lina mulole matupi athu adzasinthidwe ndi kupangidwa monga thupi lake lomwe la ulemerero. Kumene ife sitimadzapemphereranso odwala. Mpaka nthawi imeneyo Mulungu akhale nanu mpaka tidzakumane.
God be with you till we meet.
Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu kupemphero lotsekera. Ndani atapemphere? Mbale Gibson tsopano pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa.